An balimaw, a y'aw bisimila VOA Bambara ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnin mun bɛ ka lase aw ma Voix de l'Amérique la Washington Cheikh Tchero fɛ. Ball Basketball Africa League taku sabanan hukumu kɔnɔna na Voix de l'Amérique bɛna jamukan kɛrɛnkɛrɛnnin d'aw ma mun bɛna d'aw ma kan duuru ɲɔgɔnna la. Bi Mali bɛ kɛnɛ kɔnɔ, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Stade Malien ni ABC Fighter de la Côte d'Ivoire olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi match laban kɔnɔna, n'o ye Stade ka match laban. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Stade ka match laban na u gagna contre l'équipe REG, Rwanda Energy Group de Rwanda qui ont gagné match 7, olu ye match 7 gagné. An y'a ye k'a fɔ Stade ni équipe nci ni kuru mugan ɲɔgɔnna de ye. Bi kɔni Stade bɛna bɔli kɛ kɛnɛ kɔnɔ. An bɛna kunnafoli tunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ d'aw ma Basketball Africa League kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnenw kan mun bɛna lase aw ma Cheikh Tchero fɛ kabiri Washington. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko yanni matchi bannen kɔfɛ Stade Malien ni REG Energy Group de Rwanda cɛ ka matchi bannen kɔfɛ a kɛra nisɔndiyaba ye Stade Malien dege karamɔgɔ fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka lasigiden ka bɔ Senegal mara kɔnɔna na ale sera ka kuma d'an ma, an bɛna a lamɛn ka b'a kan ta ale ka kunnafoni, ale ye hakilina mun di nisɔndiya kɔnɔ u ka victoire kɔfɛ contre l'équipe Rwanda Energy Group. O kunnafoni an ka lamɛn.
Contenté de Kodu, je sais qu'on a la noyé, a un point flagrant à la copa. A mon orgueil, un haut faux, à l'idiscolo, car détermination d'Arocolo, ça va faudra. N'y a que l'erreur, il faudra qu'un préparateur, un gagnant, c'est la défense et travailler. Entraînement là, y a, ami, qui a corrigé de non. Ou y a une mission, ou ça, la consommer, parce que ou tout est mouqué, ou y a ok. En tout cas, c'est la mouille. Bigadouan, panéka douan, au bal la donne, parce que moi, nous avons un volet 3 points. A une rotation défensive, une pénétration qu'elle a m'obéi la matuamna. A un corrigé de non. Tamor qu'on a là, insistera. Ore dimso wosa bena jeru tuma famia matil labana tron katan ka uyen famia bara tabulu la amina insiso ro ka pasa nga defo ro le
amalo dona ka fo nin ku ye coach kabaye study de kramogo do ni ale aga kuna fulu di study jeklu study ga sanfechulu jeklu gaine. Amalo dona ka fo ko machi nkonna na equipe munye se equipe chede munye bara ke kosebe o machi nkonna na oye Mamadu Oye Aliou Diarra ni pivot do numéro 15 ale kɔni ye kuru ka fara Soumaila Berthe kan ka fara Mamadou Vie Keita kan olu mana o mana bo yen nɔ Namagan Keita ka fara Kelvin Amayo ni ale Nigeria jamanaden ye ka fara ale fana kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Stade jɛkulu mɔgɔ bɛɛ ye matchi caman de kɛ nka biniw ka match laban an y'a yira k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ jɛkulu ninnu na bolontan jɛkulu ninnu na mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka kalifeli ɲini. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Rwanda Energy Group kɔni ale ye victoire saba kɛ a ka bɔko sabanan fɔlɔ la n'u bɛnna Mali ɲɛkɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fana k'a fɔ ko US Monastir gagna kunun Rwanda Energy Group la k'a ka victoire sabanan kɛ ka tila ka Abidjan Basketball Club fana ye Kawara Falcon de Nigeria ci ka ka victoire saba kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ naani de kan ka bɔ nin tournoi in na ka taa kumabɔ la Kigali demi-finale la ni Sahara Conference Nil bɛna tali kɛ nin wagati ninnu na ni conference in tɛmɛna olu cɛbɔ naaniw fana bɛ taa Sahara de Conference cɛbɔ naaniw sɔrɔ Kigali mara kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi Stade cɛdenw bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi u bɛna u ɲɛsin ABC Fighter ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin match in a bɛ ka labɛn cogo di an ka lasigiden ka bɔ Dakar Nama Diarra ani Chaka Traore olu ye kaba ka kumakan sɔrɔ a bɛ fɛ kumakan ye labɛn bɛ ka kɛ cogo min na contre l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire.
A bɛ se ka video b'an bolo nka assistant fila a bɛ labɛn k'a la an bɛ taa baara k'a kan olu kɔni b'an dɔn an b'u respecté c'est une grande équipe stratégie ko de don an bɛna taa baara kɛ de non seulement video la pour lajɛ u bɛ jouer an bɛna ka taa baara k'a la entraînement na.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye kaba ka kumakan ye kaba ka lasili ye ka n'o ye Stade Malien dege karamɔgɔ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Stade kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu labɛnnen don nin jɛmukan in na olu labɛnnen don nin ɲɔgɔndan in kɔnɔna na ɲɔgɔndan mun na kɛ bi u ni Abidjan Basketball Club ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a yira k'a fɔ Stade ka bɔko durunan de ye nin ye u ye victoire fila kɛ u ye sebaaya sɔrɔ Falcon Kwara Falcon Basketball Club de Nigeria we seba soro ka kuru bi ulonvla ani shegi and ka Falcon ka kuru bi ulonvla ani unani o kofe ubina Rwanda and ubina fenyekoro Association sportive des douanes ka bo Senegal u binalu ñegoro kuru bi woro kuru bi wulon vla nani ani kuru bi duru ani shegi e stade ka boku nan nana we seba soro e Rwanda Energy Group kan kontru la kuru bi shegi an nani ani kuru bi woro ani nani e bi yew ka boku laban ye nu we seba fla soro ka seba fla perdi nu kanga bu keni bi ni Abidjan Basketball Club ye no lu rekoni we victoire sabake e ami wakatim nakum sisan luni US Monastir ani Rwanda Energy Group de Kalifelendo ame wakati na kata Kigali Marala bi boni machi nkoni anye kafo abina gela kosebe stade kanga ni machi nganye wala sa obisega dopul la paske anye kafo feni association doan nga machi prochain beno ulu fana victoire flake uga victoire frola u perdila kontru l'équipe uga victoire fol la uga match boko fol la uprela u batira contre l'équipe Abidjan Basketball Club kuru bi ulon vla ani woro ani kuru bi ulon vla uga match go boko flana na u sebas uga boko flana na u sebas soro Stade Malien ka uga boko nanan boko sabana na u sebas soro Falcon ka uga boko nanan na u sebas soro Rwanda Energy Group uchi kuru bi shegin ani kuru bi ulon vla ani saba uga boko labana uye Rwanda soro Rwanda uga boko samanana u perla Rwanda kontru la kurubi oroni kononto ani kurubi duru ani duru uga boko labana uye Falcon de chi Kwara Basketball de Kabon Nigeria kurubi ulon vlan duru ani kurubi oro ani shegin uyolu de ti uga match laban uyolu de ti uga match labana a sportif de douane ko oba yira ka fo kuru fla fla be ekipu nsoba be saba de bulu e angon ba yira ka fo Farakon Kwara Falcon Basketball Club de Kabon Nigeria jamana ka ulu kon masiba soro ami wati mna kom sisa ayira la ka fo ulu dimna ke jekulu mutna kalifie kata conference nilla ni jemu ka ngon na dauma vewa bamaraka amola dona ka fo ni kuna fuli kangreni akuguna yenye bemna dauma ka bo vewa shoba kono Washington DC amola dona ka fo ko vewa ameriki ni jemu ka partner officiel inak buka dauma kan duru nyona la bamananga français anglais kirwandu kafra portugais kan okuna fulu bemna dauma vewa kuna fulu disola kabri Washington jamu kamunum na dauma bi oye stariga jekulu stadini Abidjan Basketball Club dimna nyongon soro militant duru nyongona konna na amola dona ka fo amna ku kuna nyenye be dauma bona ngana Washington DC mawla donya ka fo ni ruwa bamara ka jimton kringren ni kala sa mo mum na di basketball africa league kan basketball africa league sanfe chelu frafina nyondamba taku sabana na baga ke frafina ame conference mun na no to conference sahara o jemukan be sina ga dauma kabri washington shakchiru mawla donya ka fo ko jemukan ko nana bi amena kunguna anyenye be dauma se jate munumbe sanfe chelu ni ko nana mo wofa be ga kibu fume bika ujila jaga pasi kata conference prochaine na mumu na kia kigali jamana kondana ama wala dona kafo B wea iraka fo mwomu numbe sanfe sara conference la oye Abidjan Basketball Club we oludebe sanfe nuwe Victoire Sabaka ka machi kilim perdi omana buwe US Monastir noye tinizi jamana tinizi chika chebo tinizi chedonye oluye Victoire Sabaka ka défaite kilinge Rwanda Energy Group ou Victoire Sabaké ka match fla perdi association sportive de Douane ou lieu de benana na mola mokomununka na nana na mokomununka na bokata nyondaina Kigali Rwanda jamana ka no lieu match fla gagne ka match fla perdi ou lieu ni stade malien fra bebe hake kilingono mokodurna nuye match fla perdi ka match fla gagne Kwara Falcon Basketball koni aye ka fo luka boko durna be perdi lutna sentina ye Kigali marakona na amala dona ka fo ko chebo sabako ni lu donu no ka ba chebo flam no mina seka usembo kata ni kenen kona na stadini duanche uldim na don bini bikona na nishini AS Douane koni alemna ka match prochain ke ni Rwanda US Monastery nuka boko labam na kuyi nu sera ko gagner koni ubita stade ni stade fana sera ka bi match gagner contre ABC avec to stade malien ni association de sportive du Sénégal di nyonche kake mo nanna ka ta fran nunka kanen ko nana amola dona ka foko foko conference de Nil koni ale koni na damene o kofe dokun na tan nuna nobna ke avlikalo klem wan woro lobna damene ker egypte jamana konana a match folo ko mina ke ali Ashley Sportive Club no egypte ye kabo kafra club be fravio de bera kabo cameroon lobna nyon soro avli kalo klem wan woro kanyon soro o conference nil damnena amola dona ka foku equipe dani ube equipe duru nyona be cross la ka fra nyina ntaka kele no city oiler city oiler kabo Rwanda jamana Sidi Oiler no Sidi Oiler ka bo frafna robrela munma muni obina yeni kenen konna na amola dona ka foku Sidi Oiler ne olushin folo ka fra ekbu woroka al ashali ko fra wajem kanka olumna ausro anulu fana nyon sro amna lufuna ye kenen konna na lufuna ekbu kroye amna ye ka foka fo ekbu kro wara sro la ka fra ka no ye Uganda ekupuye no faramna ye kene konna na conference di Nil konna na kafra Cape Town Tiger kan o jemu kan nulim na ye dauma nyina ni wakati na Nile konna na nansira o wakati la amna okuna fuli kangen ne ndi auma vewa konna na fana ka akuna fuli na kunguna nyenye befoye Amaula dona ka fo ko ni vewa bomara ka jamu kan krengrene ka lasia o ma basketball africa league kuna fuluka san fechelu nyonda saison laba sabana ni abega kes conference ara senegal maroc nana amaula dona ka fo ko nyonda nyumunu mina ke bi o ye stade malien mina nyon sro stade malien ni abidjan basketball club na nyon sro ambalmake bakari silabamlu ni alefnay study chedin coronas glino american no ni san fechelu krasobe kala na american no amina kuma dama jemukan kunna na bagari anyaye ka fo stadi ko nyuga match fla gagne ka match fla perdi sabanan kuni ayra laga fo ni ma sabanan suru al ni sabanan suru amu gatim na as doan ni stadi che boulevard jibse ka kala ak la jumenye bi bagari u kanga jumenye ke wala sa ubse ka qualifier ka ta bi ni kigali kene kunna na playoff la
se kuma jara ne ko sobe e pimbi befu amiro mina sisa ab kumna fo asera kuncharoma amasa kuncharoma ko dare ba mo fanfe sisa tafo ko kunu sera sigeroma amasa sigeroma folore ani abc chebi ani abc chebi anga qualification pour abc de la tournant qualification antara codivara ani abc chi an qualifiera mais nena na kana recordu la jani tournant la sisa tournant na sisa recordu abc ka recordu ba nga recordu nye akum na fo 2 points na abc 43% ABC a 43% de. Nous 31% des points.
Okoni ibaro ama bambagari ay ka fo quand même o equipus flade kon bisenzena pour que ka fram ko saban nunka anyaye ka fo ABC re ou lude be sans fait kujgu mogonuna ou lude victoire sabake nous coachel no ni coach list milier ou victoire sabake ga perdu ko klinge anyaye ka fo champion jonjomi mogomlo US Monastir Tunisie jamana ka ou lude victoire sabake ga match klin perdu ou randa bo lude koro equipe nana na we saba perdu e we saba gagner ga fla perdu As sportif de douane Cabo Sénégal au lieu de flak Victor Flaké qui a perdu le coup Flaké qui a frappé Stade Malien quand j'aurais un conimbo au lieu Flaké nous on cherche ça bagarre ebolo bi match nous on chela Stade qu'on met à jouer Stade qu'on met à jouer bi contre ABC ABC club Cabo Côte d'Ivoire US Monastir Fonani sportif ben à jouer douane ebolo ni équipe flan nous na nous Flabé Gaina avec galère à tika goal vragé
gol viraji bi saka sorala gol viraji bi sorala mais ni match merom na kumna fa halna nya nga match gaye fo equipe don fanana doga do ti yen quoi donc gol viraji bi soro o yoro la mais ne kon mi fo antaka ngantara suru folo donc ni chance bi nani equipe don to tay cuz binansara ka abc de san fe abidjan basketball club o de san fe bay donc binansara ko luti bi donc I as minister doan ani minum oluni minum na jebi donc anga galiga bi bolu fafe galiga bi bon fana fafe maintenant nya anta ro sécuriser donc galiga flana ne ala jana no yo be no ya parce que abero mina akum na fa abc ka anwoni am saka fafe jere bi kami gay ne kon baro anga 3 points flee na rabado pourcentage main ko sebe pourcentage best bene ko
ba bagari kana taoro la study coach bi ka kuma kabab bi ka kuma amala me am suruga sigima
focus on the defense and hopefully we can get a win today
vous avez joué deux fois pendant les qualifications elle vous a battu deux fois est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on se sert de ces matchs là
bon pas trop tard en tant qu'on joue contre l'autre
yeah the fact that we play against each other you know is it helps us we played them twice in, you know quite recently we know how they play we can try and break their game down the reality is that they're a very strong team it'll be a different game out here today
Interesting thoughts by both these coaches. Listeners talking about
Mali Stade Malien coachi de Kramo Bakari Aira ka foku kon bujula zakan matching gan amala nyabala ubiga chedin duru labo matching mira damne 500 kuma galabana ukanga jumene ke bi ukanga fen nettoyage jumene ke wala sa ko sega se basro ni equipe ABC nka munu ka coachi coach Liz Miss yanale de musu klendro en ninje mukan konnana ninje
I'm a perfect ni matina edi Côte d'Ivoire ga 3 points pour li dogoya parce que 3 points pourcentage ba antaka ko 3 points peut-être saison à 48
Aruna
43 points pli et puis encore y comment y 10 dollars andu anye en 3 points niveau là anye comment dire 5 de 28
Aruna
3 points ba antaka ko 3 points dogoya et puis Nansra ka anga de point anka de point na ko jigu Nansra ka anga de point renforcer am Côte d'Ivoire problème foi te yala anga 3 point do ya anga de point ni go ka tanu tay
o jaranye bakari anya bala u ga che dum bora ABC che dum kon ye Alex Robinson Junior no numéro 1 Chris Okweba numéro 7 Abdoulaye Aruna numéro 10 Mike Fofana numéro 13 Stéphane Konaté numéro 15 amala dona ka foko stade che dum kon na ubina boni mo munye amno lu foye 106 ans stade chedu ambalo dona ka foko Mamadou Keita Aliou Jara Suleiman Berté John Wilken Kafara Namakan Keita ka olu mo duru de ye mali chebo ye kené konna na ambalo dona ka foko ni jemukan akoni nyoni nyonda ngol na damne 106 ans stade malien ni ABC fighter kabo Abidjan olu dimna nyongon soro ni kené konna na Nabna damine sansa ugwa machi laban stade malenga machi laban de yeniye pour que usega sega seba sro pour que usega qualifier kata Kigali Maroko nana demi finale quart de finale konana playoff konana no tatan Kigali Marala dona taula amala dona ka foko ni jemukanye viwa bamaraka jemukan krenkreniye kanye shauma basketball africa league sanfe chelu taku sabana ko hukumun konama ubena to la fli kon damne sisa e ko flan nyonche anyabe muso al vitre de la bolomba le bulu alibna jemukan alibna machi dalani ni e ko flan nye ka bo frafina abc fighter ka fra stade malien ka no okuna flu bemna dauma chaque chiro fe kabri washington anga segasegali kala basketi no ire sanvechilu domba baye kabo stadi maliana nasilindo americano bakari sila amena kuma dale fana ma agaklino fanyi stadi ga ni machinka ayoto negaka amena kuno kuna fuli kunguna nyenye bedauma sangani konna na sisa
in this tournament 17 points per game leading the Sahara Conference on the average total rebounds board with 14.3 wow that is really going to be such an incredible matchup there but I think it's a fresh day it's a new beginning for both teams and they know that everything they've done in the first has absolutely no relevance in this game if they cannot get the victory
it's do or die it's West African battle and we are about to get this one underway referee Stephanie Barksdale in a set us off Stade Malien will pick up the first possession on this one and not forgetting that we have a sideline guy who's got the insights. We had a chance to chat with Liz Mills. And Robbie, do you get a sense of the importance of this one from the side?
Oh, no, super important. It's everyone. We get to a point now, Q, where we haven't seen this before. You've got five teams still, vying for qualification. This is absolutely massive. So to hear and pick up the vibration from Liz Mills, we've got to go out here and do the business. We saw that players came off the bench and performed yesterday. Who's going to perform today? We'll have to wait and see. But excitement all round.
Robinson blocked Diarra. He's talking about presence in the paint. Aliou Diarra, 2.5 blocks a game. He leads the conference as far as defense and presence. Chris Obekpa has held that mantle and led the BAL in season 2. But here we have a look at what he can do defensively. Got to watch him on both ends of the floor, but he also picks up the foul comes on Keita on the contact.
Yeah, absolutely. The captain of the ABC Fighters is trying to get into a tango there. He's picked up his first foul. But Robinson on the other end has not yet made it count.
This will be a game of small margins. Execution going to be crucial. ABC, the better executing team on paper. It's Keita. Wilkins. Stade Malien. Diarra matched up against Obekwa. Diarra defended well on that one as ball comes up short into the hands of Robinson. Aruna from the elbow knocks down his first shot. Nice opening bucket for Aruna, and that's his preferred spot.
Absolutely. Aruna just getting onto that scoreboard early enough to give him some good confidence. And you'll need it going forward in this very tough fixture.
Ali Diarra on the other end, doing what he's been building his reputation around, picking up the offensive rebound. And the drive in from Keita. Just look at the position of Diarra forcing Obekpa into the foul. Obekpa picks up his first. It's one team foul apiece.
We're looking at the replay there. Obekpa will be very concerned about the space that was accorded to Stade Malien on that drive from Aliou Diarra.
Well, he gets an empty trip, but the rebound is picked up by Wilkins. They secure possession right back. Averaging 60% as a team, Stade Malien from the free throw line. Keita comes off the middle of the front iron. Robinson controls. Tension palpable. There's Robinson tries to find Obekpa with the lob. It's picked off by Keita. A couple of turnovers. Inside they go. Wilkins, hook shot, opens the scoring for Stade Malien.
Wilkins in the right place at the right time delivers the 2 points to get Stade Malien going in this game.
Diarra, nice read. Chance here for a transition bucket, and now contact called. That's going to be number two on Obekpa. Two quick fouls in just 2 minutes. Might see him make a little move to the bench, and yes, substitution coming in really early from coach Liz Mills. Cornet will come to the floor.
Well, Q, we talked about that niggling ankle injury. You can see he's limping. He's not able to move his feet quickly on defense. He's getting tangled in there. Two quick fouls, and that's not looking good for the ABC Fighters.
Hurts them just having him off the floor, because now they've got to find different coverage. Well, Berthe. Fires the three back iron. Long rebound is secured by that man, Konate. Veteran controlling the offense on the other end. High pressure on the defensive end. Yaharuna matched up with Berthe. Step back three. Front iron. Long rebound again. Control. Another chance for the Fighters. Robinson goes to work. Left hand. No good. And off it comes. And now a chance. Suleiman Berthe is out in transition. Left hand layup. And Diarra flies in but can't finish.
It was a good idea there from Aliou Diarra to clean up, but unlucky that the ball did not drop into the net.
Cornet's first touch, throws away carelessly. Back the other way, Berthe breaks down and layup won't go. The finishing right now could be a concern for coach Kabakante on the end of Stade Malien. Fofana into the corner. Konate likes that corner. Hits the three.
It's a beautiful finish there from Konate from the best line. Something we've seen him do this tournament.
He certainly has been exceptional from the three-point line. Diarra fires from the free throw line strong on that miss. It's not going the way of Stade Malien. Just can't find the touch early going here. Could be a little bit of nerves for the young team out of Bamako. Haruna back the other way, goes left, and then is forced into a contact situation, and the foul comes in. I think it will be Aliou Diarra picking up his first. He does, and that's the second team foul.
And looking at that replay, Haruna attacking the paint, Aliou not really coming in on time, and he picks up his first foul. That is something that Stade Malien will have to be careful about, because Aliou Diarra is a very key player for them, both on defense and on offense. And you can see that the ABC Fighters are trying to take him out of the game as soon as possible.
Well, it's about starting well. You can set the tone initially, and that's what the Fighters will want to do. So will Stade Malien. They have not found their touch yet from the field. Diarra on the drive, the left hand in and out it goes. He gets it right back. Up he goes again. Still can't find the touch from close range.
Well, Suleiman Berthe and Aliou Diarra will have to have a conversation with the net and the hoop because the ball is literally refusing to get in there. They need to have a word.
Well, they need to have a quick word. They're 1 of 8 from the field, and that's just 12%. struggling to convert. They're getting good looks, just can't finish. Wilkins. It's Keita, tightly guarded. Huerte goes up over the D and finally opens up that bit on the rim to get a score from the field.
Well, perhaps that's the commentator's blessing. It's normally a curse, but finally Huerte getting his first points in this game.
Definitely commentator's blessing now on the other side. Konate against Keita. He floats up and over. It's rebounded by Wilkins. A chance for Stamaliani in transition. Huerte throws up! And the first bucket for Diarra as he scores off the lob threat, off the find from Solomon Huerte. And that connection keeps working for Stamaliani.
They really have a bromance that's been going on here at the Sahara Conference, Huerte and Diarra. And finally, they get onto that scoreboard and it will give them offense going into the defensive side.
Well, off that fantastic find inside the paint, it's 8-6 here at the Dakar Arena. Let's have a look at the throw up and the finish from Diarra. Tight game. Oh, we'll be right back after this.
Light switch on. Getting up to greet.
Amalo dona ka fo kuni ngoni tama tutara ninye study ni ABC fighter. Amalo dona ka fo ABC fighter ga krushegin study ga krukfla. Minute duru de beno yoni angabona minute duru de beno yoni angabo ni wakati nkona na premier carton kona la amalo dona ka fo ko study koni match in damne ni krukfla drone sira krukfla de bubulo. Amolo dona ka foko ABC fighter kuni kurusi gumbo lubulo premier carton stadi ga jeklu la mo munyi points ro oye Huerte Suleiman Huerte ale ye kuru flado mali kanuna amolo dona ka fo ABC fighter ga chedeuna Amadou Abdoulaye Haruna ale pokru nani ba le bulu Haruna nale lugwa cheboy ugwa cheba bay kafra Stéphane Konaté ka kuru sa ba le bulu Kafara Don Alex Robinson point Klemba le bulu olu di ABC ga chabo ye munu point do amola dona ga foko Mali fanfe John Aliou Jara ale kuru flado amola dona ga foko signal Jara kuru flado Suleiman Huerte kuru flado John Wilkins nale Francis Jamanadin ale fana kuru flado ABC fighter ga kuru shegi Malika kuru woro Aliou Jara koni ale danki ke Ballon d'Or la lege sans kabo Miner Blu ale koni o mene sans fe ga danki ke angu na balo na ga fansi na kene kono sisan amino kono fuli bedauma.
Yeah, absolutely. They look like brothers. They look like they've known each other for many years, and you can feel that Bromas really working for them. But also it's interesting to know that Stade Malien have been great on defense, getting three steals that have literally helped them to get back into this one. It's a two-point game, and you can see them building the momentum, which is very necessary when you're playing against a very fast-paced team like the ABC Fighters.
It certainly is, and let's find out just a little bit more information. Keita! Knocks down a big three to give Stade Malien their first lead in this one. I know Robbie's courtside, and we just find out. Robbie, could you pick up anything from the timeout?
Yeah, Coach Liz Mills, she's basically saying, don't leave 15. Don't leave 15. It's of course that man Diarra, very, very dangerous. Work on the rebounds. The rebounds are going to be really important in this game. She says, focus on the rebounds, both defensively and offensively.
Game now tied, and that one ruled a long two. And thank you very much, Robbie. And it's fair enough. Got to focus on trying to keep Diarra out of the paint. No team has figured that out yet. No team has figured that out, just keeping him out of the paint.
Yeah, talking about Liu Diarra, he's already amassed three rebounds so far. And you just get the feeling that they'll have to do better. They'll have to box him out. And that is something that the ABC Fighters must figure out.
Well, just a look there, contest on that long range shot from Keita. They still don't know whether it's three or two, but rule the two right now. It is ABC basketball, Chudie Billet in. Dillet fires from the free throw line. It's again another long rebound. Solomon Verte back the other way, bundles into Bile, and he's going to get called for the charge. Great work on the defensive end by Bile.
Talking about Bile, he was massive last night against the Guara Falcons. Coming off the bench to score 24 points. That's a man who's very dangerous when he has the ball in his hands. But on the defensive side, he'll have to do a better job on Suleiman Berthe.
Berthe picks up his second foul, so he's going to have to head to the bench. This is interesting times for Stamalian. He's the 23-point per game performer, their leading scorer, and he's in a little bit of foul trouble.
The wonderfully talented youngster from the NBA Africa Academy, Rubens Chinyelo, just coming on.
Chance for Chinyelo to pick up some minutes. The NBA elevate player Haruna. He's been quiet. Haruna steps in, hands off to Kone. 9 seconds on the shot clock. It's Robinson. Contact call. And Keita looks on in wonderment, but referee right there to make that call.
We're talking about Keita. His assignment is very clear. He's been assigned to guard that man, Robinson Jr. And so far, Robinson Jr. has already picked 2 fouls.
And they go into their 15th foul, so Robinson Jr. going to get a chance to go to the free throw line.
It's working for Robinson Jr. He knows how to collect those, but he'll need to convert more on the free throw line just to make sure that he's effective.
Well, vastly experienced Robinson Jr. played for the Long Island Nets in the G League. He also signed an Exhibit 10 contract with the Cleveland Cavaliers. And once again, showcasing the diversity of his skill set, makes the second of those free throws. 9-8 the score. 2:55, 2:52 left in here. Amayo, who's in? Diarra. Pressured. Hands off to Traore. In he comes and finishes with 2. Nice layup by Traore, finding some space in that very stingy ABC defense.
That's incredible from Stade Malier. Their 10 points have been scored by 5 different players. Just goes to show you that a new Diarra may be targeted by the ABC fighters as the man who brings trouble on offense. But there's great teamwork and that drive to the basket.
Ambalma amalo dunia ka foko sanfe chulu koni anyonda mbisina ABC ka kuru kononton Stade Malien ka kuru tan Stade Malien koni biki jilaja bolombe ABC mko bulu lance fran obna lance fran fli uga numero 3 olemna lance fran numero 1 olemna lance fran fli a flo fli goje minute fla yonuga ta premier cartana. Amola Donaga Foko, Stadiga Krutan, ABC Fighter, Kabo Côte d'Ivoire, Jamana Kanka, Kru Kononton. Amola Donaga Fo, Ningoni, Nyondam Badi, Egbu Fla Befe, Jara, Alu Jara Koni, Bolon Ribontaga di, Alvitri Flefie. Stade Malien, Amayo, Bolon Bale de Boulos 600, Stade Malien Tola, numéro 6. Numéro 6, Kelvin Amayo, ni meneur du Cabo, Côte d'Ivoire, Nigeria, Jamanaka. Ballon balé du boulot, Alvitri Kone, Flefie, Mogota, Don, Flefie, Mouna, Folo. Ni Nyonda, Nkoni, Charlindo, Kosebe, Fanfla, Befe. Stade Malien, ni ABC Fighter, Cabo, Côte d'Ivoire, Jamanaka. Alvitri kono miga nyogonye buga kuma nyogon fe Alvitri muso mankele ani che mankele kono miga kuma nyogon fe wale amunkera ko farafasi ya nyogonye u kono miga kuma nyogon fe Alvitri sabana na faruka balon fiera balon Stade Malien tai Amayo numéro 6 ballon balé de boulot est passé que la ladon Mali menerma Chinyelo Magan Keita Chinyelo veut rentrer on allait le ballon Mamayo ballon sera numéro 12 Tanjana Konate we ballon fli kun fora ko ballon ma do l'américain din jamana mogodo Brian Bridgeford numéro 28 ni l'américain jamana mogodo ballon kon fiera stade contre la community munduru mayona gata seso la osera ballon be ABC fighter bulu beku funda stade chedunga cheluka ye ballon ta ku chede we adi aruna maruna 3 point fli aduna ka bo amadu stade kone rebonta alvitri flefie foti fiera ABC fighter contre la numéro 5 ABC fighter numéro 5 dans le toko faman kone ni meneur du Côte d'Ivoire jamana din ABC fighter chedin foti fiera le de contre la ballon kon be stade malien bulu sisan ku kunda ABC fighter ga cheluka numéro 12 Mali numéro 12 Tamanja Konate ale koni bamba bamba maga ballon fli alu jara ye rebonta ayi yela ma chinyelu ye rebonta ayi yela maga fli kinimbulu ye amadu we rebon perdi ballon kon be ABC fighter bulu we ballon chunga smaya ballon bulu 3 point daglu la malika tersu telen la ay 3 point 3 pas tagata afli aje ballon kon be amayo bulu amoy kunda ABC kai ballon fli adi Magama magane 3 points ta kata sersola foti fiera alvitre foti fiera Mali numéro 2 nale namagan traure foti kera la le koni bolonta ki kunda sersoka ka 3 pas ke foti fiera le de contrôle le koni minata lancer franc flafli stade malien kanuna amola dona ka foko kru kru kononton ani kru tan stade malien be 120 points kliné Kaba kone segna fe body Aliou Jarama ani Mamadou Keita lu kon sileno bana Namaga Traoré konye aga lancer franc flop fli ko do abna flafana flana fana fli Abega flana fli A flana fana fli ko do Maliga Kourou tan fla ABC fighter ga kuru kononton Stade Malien koni signa défense la obeku jilaja a ballon me aruna bulu aruna koni ballon ta gi kunda ka segin ka wa menere ballon fle aje alvitri fle fie am l'américain de jamana pivot numéro 28 koni bloku flake ivora nga chede numéro 23 nale Ahmed Camara nale Mike Fofana abe ak tunale Mike Fofana Allez le combi lance franc à 600 numéro 23 Choudier Billé abe ak to Choudier Bill ni Côte d'Ivoire jamana dendo allez le biga lance franc fli numéro 23
46 seconds left. 4 of 9. Inside it goes to Chinyelo.
Malon kon bi Chinyelo blo. Chinyelo ye pivot ay elema. I lance ay elema ga pivot move ke ay crew flado Malikanuna. Malika crew kra crew tan nani. ABC fighter ga crew tan. ABC fighter kon 3 points flu ya je. We rebonta. Stade Malien kon rebonta. Kikunda uka. Ay 3 points fli numéro 2 ayado. Namaka Konate. Tamanja Konate numéro 12 ale 3 points do Mali Kanuna. Oye Malika Kuruke. Kutanduru. Krutan duru ABC fighter ga krutan krutan wolon vla be ketu krutan wolon vla ABC fighter ga krutan amalo adonya ka foko premier carton koni obana premier carton bana stade malien be sans fait krutan wolon vla ani krutan amalo adonya ka fo stade malien kon be sans fait ni kru wolon vla ye ni wakatina ABC fighter Côte d'Ivoire jamana kan ko ABC fighter ko du va jamana kan amalo dona ka foko kurutan ulon vla de be mali bulu kurutan be ABC fighter bulu mali kurubao cheba munu ye ponchamando amola dona ka foko ye mali chemunu ye ponchamando amola dona ka foko oye tamanja traure ni kurusa baba le bulu kafara tamanja traure kurusa baba le bulu kafara Mamadou Keita kuru fla ba le bulu Aliou Diarra kuru fla ba le bulu Souleymane Berthe kuru fla ba le bulu Namagan Traoré kul nani ba le bulu Tamanja Konaté ale 3 points kelen do sisa Mali kanuna Amola dona ka foko ABC fighter koni fanfe Amadou Abdoulaye Aruna kuru nani ba le bulu Stéphane Konaté kuru saba ba le bulu Don Alex Robinson Junior ni l'américain jamana mo goddo kuru fla ba le bulu Amola dona ka foko ni ko premier carton koni bana sisa Stade Malien de Bessanfe, Kurutan Longla, ni Kurutan, et ni connaît Stade Malien à Boko Labani, ni Ekou Flambek à Boko Labani, Mama Yrolaka Foko, ABC Fater de Kon Kalifilindo, Amewatim Nakum San, Stade Malien Konbeka Kleke Alsa, Wala Sa Obsega Yechabon Nanuna, Kata, Maboke SS, Conference, sa, Playoff la Kigali Marakon Nana. Amola Donaka Foko, Ninja Mukamika Dauma, Voir l'Amérique Kefe, Washington DC, Viva Bambaraka, Ninja Mukanye, Amola Donaka Foko, Viva Bambaraka, Voir l'Amérique, Basketball Africa League, partner officiel de Mumeka, Kunafuli Numbechara, Basketball League, Kunafuluka. Amola Donaka Foko, Study de Gokramro Kone, Yelema Do, Chedeuna, Aye, Machidam de Ninchedim, Yaolu Fale, Aye Chedimoro, Duakon, Anyabala, Chinyelu. Ni Nigeria jamana dendo na be ka jouer faire ni ball elevati chedendo ale koni be ka jouer ame wati na comme 600 et koti koni be ka chance di bema ki ira ira ni kenen kon nana Ruben Tinyelu ale pivoyer ni Nigeria jamana dendo na kanga singa na américain ni ni tournani bana akanga singa na américain ko la université de Washington na et amolo dona ko fana ka foko koti koni ile maddo arabi tabiola o ba ira de ka foko talent ba bulu anye be coach Liz konna abe ka ga chedun laben ko jugu mali cheden saba munu machi damne Mamadou Keita Aliou Diarra Souleymane Berthe anye bala kabako mika olu be reserve bana wala saka saka na fia board duma me anye bala fana ka foko ay munu bla terrain kono lubika gange ko jugu parce que anye bala ka foko ube ka gange ni ko ina kosebe awgana tarola amena jemukan kengre ni umbe dauma kunguna nyenye San fait chelou ñon dans la manin kono ekou flam be fe ABC fighter kafra stade malien ka bob mako
back at Dakar Arena for the second quarter in this West African derby. Stade Malien, their lead increased to 18 points. Asher, there was a review on the 3-point shot from Mamadou Keita and the correction was made. It was ruled a 3. So 18-10 the score, in case you just came back.
Yeah, absolutely, that's the importance of the video review that we have here. It's 2023, we have technology, so that has to come in at some point, and it's great that we're using it here at the BAL.
Well, we have a reviewer of our own who's going to review what was happening at the timeout. Robbie Knock, I know that you were there courtside.
Yeah, absolutely. Interesting to hear that Liz Mills is saying that they're doing whatever they want to do. They're playing the game, and we're allowing them to play whatever what they want to do on the court. And that's making it really complicated for us because we're now losing points.
But it is Ruben Chinyelo with his second connection inside. And they are doing what they want to do if you have a look at the way that Chinyelo picks up his second field goal. And they continue to dominate inside.
Yeah, absolutely. The Nigerian teenager is having a great game so far. He comes in the place of Diarra just to keep them busy there and do the job on the offensive side but also on defense.
Bile, 2 points. 20-14 the score. Amayo. Chinyelo Silla matched up against him. Chinyelo goes right at the chest of the defense and draws the foul. He's a tough cover. Ruben Chinyelo likes to play with his back to the basket and it might prove a handful for Silla who's just come in.
Amola dunia ka foko mali koni Stade Malien koni ga kurumwa ABC fighter ga kurutan nani kochi koni yele mam do train konna na abega impact bare soro anyabala Nigeria jamana de Tinyelu ale kon bigi bamba kosebe terrain ka nalede koni ni kochi chance dama fana ka ira ka fo afana bi se basket la anyabala kabakoni akli sikleno ni machin kona na coach lis fana akli sikleno ballon bi bulo ayi yelema na magan trawe yelema ka fleage a blokera ABC Fighter rebonta ballon bi bulo yukunda serso ka yi klikata do ayaje stadi kone rebonta ballon be stadi bulo amayoe ballon fli ballon be pemblo ay ballon di minerma miner kone ballon dribble alvitri et marché fier miner contrôle la stadi contrôle la numéro 12 tamanja konate ni miner do alvitri kone marché fier le contrôle la ballon be na di ABC Fighter ma 600 amola dona ka foko ami watim na 600 ko stadi kon be sans faire kurumura ABC Fighter ka kurutan nani amola dona ka foko stadi be ka kurumura ABC Fighter ka kurutan nani deuxième carton minute chez ñoni mitanga bo ballon kon be ABC Fighter bulu ala c'est numéro 13 ma ale kone ballon fle a di pol a di fm ale tara ballon fle sur la je we ballon ta a di aruna ma corner la aruna ya fle 3 points fle 4 points tre numéro 15 ale 3 points do mala Stéphane Konaté ni Côte d'Ivoire jamana dendo ale 3 points do malila ko kuru kra ku tanu lum vla malika kuru muwa Mali fana ye ballon fli 3 points na aje vale pivot kone rebonta aya do l'américain jamana pivot Brian Bridgeforth ni mena ni pivot do kabo américain jamana ka le kone rebonta ga do ABC Fighter la krum wan fla ani krutan wulum fla amola dona ka foko alvitri kone fli fien wati na anta do fli fie kumna amena jetimne fli fera kumna
so much going on and you can see there's a technical foul that's been given by the referee Bernardo
foot
from
technique
Angola
on dira Mogodoma
Namakan
Traore foot technique dira Lema numéro 2 allez qu'on boulot qu'on l'avait tribunal là-bas et qu'on continue dans là-bas qu'on continue à tout qu'on est faut-il faire aller le contrôle là foot technique ale kon bulo ko kochi na labo terrain uno kochi ko ka gato ino ka ti fega labo ka gato yi aga che duru munu be no adale mbula amala duna ka foku kochi ko ne yele madu aga che de una machi dum na nche de munu nyi akono lu labo sa ka che de duru we odu eno e chinye lu amayo numero 12 konate ka fara numero 2 na magan traure olu de be no an kon nyebe olu de la kene kon am wati na kom ci saul de beka u dilaja stade malien ye kabri wati ni tamene kon nana alvitru kon beka video laje wina ji temne ka lode ka foni mun kera nasro foti di kera ubi ani foti make amola dina ka foku ni ndonda kon bi ka tar senegal dakar marala dakar arena conference sara kene ka conference sara no be jamana du jamana woro ni kon fo Côte d'Ivoire US Monastir, Senegal, AS Douane du Senegal. Kwara Falcon, Kwara Falcon Basketball Club de Nigeria. Kafra, Kafra Rec Rwanda Energy Group Ukan. Olu mo woro de be ni kene ko nana ekubu woro la mo nande be qualifier kata conference kata playoff la Kigali jamana ka e clubu saba ko ni donu no ka fa a donu no ka fo ko ABC ko ni olu ko ni seba saba de ke ka match clean perdi on lance fra kon foot technique kon dira malima e Côte d'Ivoire be ka lance franc fli a lance franc clean do wa numéro 15 Stéphane Konaté kon yo do bolom na duma ko kray tuguni bolom na duma ko kray tuguni ABC Fighter ga bolon do ni wana bolon na do kene kono stadi contrôle la go kruye kru tan chigin sadga kruye kru mwan fla amola dona ga foko deuxième carton de bes na minute wulon fla yon ni ukata mitana na magan traure koni ale kon bigi jilaja defense la kosebe ani stari che deu ballon be Côte d'Ivoire cedum bulu stadiga celu sanfla la aruna koni ire bo toton to la ga dribble ke a ballon di chem Chris Opeba ma Chris Opeba yi yelama a passe la segi we ballon fli a kru flado malila Côte d'Ivoire numéro 13 Mike Fofana ale kru flado malila Côte d'Ivoire ga kru mwa malika kru mwa fla amala dona ga fo ballon kon be stadi bulu El Mali 3 points flic à 3 points d'eau numéro 2 Namagan Traoré 3 points flic à 3 points d'eau Malila Malikanou Malikanouna ABC Fighter là Pourquoi Kru Kera Kru Mwandou et Stadika Kru Côte d'Ivoire Kru Kera Kru Mwandou Ballon Konbe Côte d'Ivoire Pivot Boulou Allez Ballon Flic à Ballon Perdi Allez Ballon Taga Contre Attaque dit Chenyoluma Chenyolou L'Américain Jamana Pivot Konye Brian Golfer ballon fli contre-attaque la ka di Mali Chedema contre-attaque la au Trado Traoré Namagan Traoré Ale Tara au 2 points do ka Malika Kruke Krum wan wulum vlaye ka ABC Fater ka Kruke Krum wan Amala duna ka fokuni ABC Fater perdlanina Stadi be Seba sro Kru Saba ani defaitif la and ABC Fighter fana beke kru sabay an defectif la obison ga yalama barido e momunum na qualifier kata Kigali ballon kon bu bulo tinyelu koni ballon balé bulo 3 points sans la le koni ballon di Amayoma ki yalama Amayo ballon di Minerma numéro 12 Tamanja konate ballon fli atiras c'est sur la kata c'est sur koka alvitrier ballon fier ballon burakinema ABC Fighter ka ballon do encore ñibi cotlis milla ABC Fighter coachi ni muso don ale kon miki bulu ñe shaka cedum ma ku u diriger ka ta srado fe ballon kon be ABC Fighter blue stadika chelu da la 3 points dagulu la mali cedum kon miki defensive djija ay ballon fli aduna ka bo mali rebonta ballon be mali numero 2 bulu numero 2 na magan traoré ballon be Amayo bulu Amayo bas passe que Kone ballon fli ka ballon deflecté numéro 24 Côte d'Ivoire Tchédé Moussa Kone koni jila jaga o bulu mo ballon ka ballon na bo ballon kon be stade Tchédé o bulu ABC Fighter ga Jordala Amala dona ka foko Tchinyelu numéro 24 ale kon bora Ruben Tchinyelu Nigeria jamana dendo Aliou Jara Noé numéro 15 ni pivot do ale duna tinyelu nola amola duna ka foko kwachi kone yelema dun aga chedu na doni ballon be amayo bulo mener dun ale yelema ka ballon fli ka tisse sola ka bo amadu ABC Patre rebond ta gu kunda e ballon di arunoma arune koni digi ser sola ka di numéro 13 ma numéro 13 au 3 points fli ka ti amadu l'américain jamana chedé koni Brian ni rebond ta ga di Mali mener ma numéro 2 Namagan Traoré allez ballon ta ga di ballon kon be tinyelu bulo amaya bulo ay ballon di ay plus la faute que Aliou Jara kon yi pani ballon ABC Fighter Chedé numéro 24 Moussa Kone allez faute que Aliou Jara la mais Aliou Jara yi bamba ga todu alsa faute fiera Foti Fiera ABC contre la plus la faute Aliou Jara oye stadika kuruke kuru mwanu konontoye ka ABC Fatarika kuruke kuru mwanye ambalo dona ka foko minuti nandebe yoni mitanga bo stadi chede yonkon meku bamba kosebe nikene yonkon nana wala saka sebaya soro ambalo dona ka fo stadi chede yonkon mbeka ujija ABC Fatar contre la ABC Fatar konfanabek ujilaja kosebe Al Nassr lu qualifilendo ni machinte machi deniu blu amola dona ka foko ABC Fighter Côte d'Ivoire che dona Stéphane Konaté kuru lom bla balé blu Choudié Bill kuru duru balé blu Kafra Abdoulaye Amadou Aruna kan kuru nani balé blu Kafra Mike Fofana kuru fla balé blu Don Alex Junior Robinson ale fana kuru fla balé blu Nantara Mali che don chala Stade Malien na Magan Traoré kuru konton balé blu Aliou Jara kur nani ba le bulu Kafara Ruben Tinyelu kur nani ba le fana bulu ani John Wilken kuru fila b'ale bolo, Suleiman Berthe kuru fila b'ale bolo. An b'a ladɔniya k'a fɔ ko kaba kɔni, kaba kanta kɔni kelen don ka stadi cɛden kɔni kelen don ka stadi dege karamɔgɔ kɔni kelen don k'a ka cɛden fɔlɔ naani duuru minnu b'a kɔnɔna na a kelen don ka sɛgɛnna fiɲɛ bɔ di a ka mergeru ma n'o Suleiman Berthe b'o la ani Aliou Diarra. Mais a ye k'a fɔ Aliou Diarra kan ka don Suleiman Berthe kɔni situation bɛ cogo min na sisan. Amayo ni Nigeria jamanaden don numéro 6 Kelvin Amayo ale kɔni kelen don ka match kɔni sa kunkolo ta. An ɲɛ bɛ stade coach la Abdoulaye Maiga Douma ale ni Kaba bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ, u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ tableau fitinin dɔ kan, u bɛ ka a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mun kan ka kɛ. An b'a ladɔnna k'a fɔ stade ka nin ka kuru ye kuru 29 ABC ka kuru ye kuru 20 ye. Stade kɔni bɛ ɲɛfɛ ni kuru 9 ye. Miniti fila yɔni mitan fɔlɔ ka bɔ sanfɛ cilu ɲɔgɔnda sabanan Basketball Africa League, balon kɔni bɛ Aliou Diarra bolo lanse la, a lanse fili ka lanse don, ale ye kuru saba don. Stade ka kuru kɛra kuru 30 ye, ka Côte d'Ivoire ka kuru kɛ kuru 20 ye. Balon kɔni bɛ Haruna bolo, Haruna y'i digi Serso ka taa Serso jukɔrɔ, a ma se ka don, a ye balon perdi. Stade kɔni ye balon ta, balon bɛ numéro 1 Makan Keita, ale ye balon ta k'i kunda. Ale ye bɔlɔn di Amayo ma, ni Nigeria jamana den do. A ye bɔlɔn di Pivot ma. Diarra kɔni y'i pan ka bɔlɔn fili, foti kɛra ale la. Alvitri ye foti fiyɛ. Diarra kɔni kɔni bɛ k'i jilaja k'i digi. Ale kɔni mana bɔlɔn sɔrɔ a b'i digi Côte d'Ivoire cɛdenw ka sanfɛ cilu kan k'i ɲɛsin o ma. Foti kɛra a la. A bɛna taa lanse fara na ka lanse fili kuru fila. Aliou Diarra an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnnin funakɛni min don, ko ale kɔni y'a ka basikɛti bɛɛ dege Mali kɔnɔna na. Mu n'a wolola san 2001 Mali la, ni Stade Malien cɛden don. Numéro 15 a lanse fran fɔlɔ fili k'o don. O stade ka kuru kɛ kuru 31 ABC Fighter ka kuru 20. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ekipu fila in kɔni bɛɛ bɛ k'u jija kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka match in gagne. Balon kɔni bɛ ABC Fighter bolo, stade kɔni bɛ ka o marqué kabiri u ka kanda la. Balon b'u bolo, u y'u minɛ a fila. Balon kɔni b'u bolo, arbitre ye foti fiyɛ. Foti fiyɛra Stade Malien contre la Haruna la. A bɛna fɔ foti kɛra Berthe de la. Haruna kɔni bɛ k'i bolo, Haruna kɔni ma faamuya foti fiyɛra mɔgɔ min contre la. A bɛna fɔ arbitre ye foti fiyɛ ABC Fighter de contre la Haruna. Suleiman Berthe kɔni foti kɛra ale de la, a bɛna fɔ. Haruna kɔni ma faamuya foti fiyɛra kun mun na, mɛ foti dira. Foti ye Stade Malien de ta ye, bɔlɔn bɛ stade bolo. Makan Keita bɔlɔn b'ale bolo numéro 1, ale ye bɔlɔn ta k'i kunda, ale kuru fila fili, a donna Serso la ka bɔ, a ma don. Bɔlɔn bɛ Haruna bolo, Haruna kɔni y'i kunda, u ka Serso ka kura ye tuguni, a y'a di numéro 1 ma, numéro 1 y'a di numéro 13 ma, a y'a fili ka di Haruna ma. Haruna kɔni y'i bɔlɔn ten k'i kunda Serso kan, a ma don. Numéro 1 ale ye 3 points fili k'a jɛ. Aliou Diarra kɔni ye rebon ta ka di Mali ma, a ma y'i kunda Serso kan ka taa. A ye kuru fila don stade kanu na. Stade ka kuru 33 ABC Fighter ka kuru 20 miniti saba yɔni mi tan ka bɔ. Bɔlɔn kɔni bɛ ABC Fighter bolo. Foti fiyɛra, arbitre ye fili fiyɛ. Haruna kɔni sigilen don nisɔngoya kɔnɔna na ko foti kɛra ale la. Coach Liz Mill n'o ye Côte d'Ivoire coach ye, ale kɔni ye temps mort ta, a bɛ fɛ ka kuma ka cɛdenw fɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko stade ka kuru 33 ABC Fighter ka kuru 20. Miniti saba ɲɔni mi tan ka bɔ ni ɲɔndan laban ABC Fighter ni Stade cɛ u bɛɛ ka bɔko duruna kɛnɛ kɔnɔna na an b'a lɔnna k'a fɔ ko ABC Fighter ka victoire saba de bɛ yen nɔ u ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ saba ani ka match kelen de perdi Stade Malien kɔni ye sebaaya fila sɔrɔ ka match fila perdi n'u ye ni match in gagne a b'u kɛ match saba ye u bɛɛ bɛ kɛ kelen ye match saba victoire ni match fila défaite fan fila bɛɛ fɛ o kɔni bi o bɛ sɔn ka sandi stadi ma ka ye cɛbɔ naaniw na ka taa basketball africa league kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɔnjɔn bɛ mɔgɔ minnu bolo is monastir olu fana minnu ka bɔko laban kɛ ni is dɔni ye sini minnu ni sebaaya fila b'olu bolo o kɔni na o matchi kɔnɔna mɔgɔ kelen ka kan ka sebaaya ka kan ka dɔn o la ni stadi kɔni ni matchi in gagne sebaaya bɛ bɔ olu la a bilali k'a fɔ mɔgɔ laban mɔgɔ minnu bɛna taa ni ekipu naani ninnu na kɛnɛ kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko balon kɔni seginna sisan u bɔra tamor la balon bɛ ABC Fighter bolo Côte d'Ivoire jamanadenw bolo mali cɛlu 3 point dagolo la stadi cɛdenw kɔni bɛ ka défense jija kosɛbɛ balon kɔni Haruna ye balon ta k'i kunda a ma se ka don a ye pasi kɛ balon kɔni dira stadi ma fili fɛra ABC Fighter contre la minute hakɛ min dir'u ma yanni balon ka se sɛriso ma o fiyɛra o sera ka sɔrɔ balon ma se sɛriso ma a kɛra stadi ta ye balon kɔni bɛ stadi bolo Makan Keita ale ye balon di pivo ma Aliou Diarra kɔni ye fautif fiyɛ Aliou Diarra ye balon minɛ ka balon passe pivo ma kɔnɔna la a ye balon di stadi Mener ma Mener y'i kunda fauti kɛra ale la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Aliou Diarra kɔni kelen don k'i jija kosɛbɛ ale kɔni ye balon minɛ k'a fili a ma don mɛ fauti fɛra fauti saba de bɛ Amadou Abdoulaye Haruna n'o ye Côte d'Ivoire cɛdenw ka meilleur joueur ye ni ale de tɛgɛ kadi 3 point na kojugu fauti saba b'ale bolo coach Milje ale labɔ Aliou Bada ye lance franc fɔlɔ fili k'o jɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko stadi kɔni banbalen don nin match in na kosɛbɛ kabini a daminɛna premier carton deuxième carton bɛɛ kɔnɔna na kuru 33 ani kuru 20 stadi kanu na miniti saba yɔrɔ in premier mi-temps ka bɔ a ye lance filanan fana fili filanan fili k'o don kuru 34 ani kuru 20 stadi kanu na balon kɔni bɛ ABC bolo stadi kɔni bɛ k'u marquer kabiri jɔda la kabiri u ka jɔda la balon kɔni Haruna ye o ye balon fili ka di Mener ma Mener ye 3 point fili a donna ka bɔ a ma don o ye rebond ta balon kɔni bɛ Makan Keita bolo Mener ale ye balon passe a ma y'o ma a ma y'o ye 3 point fili a donna sɛriso la ka bɔ a ye rebond ta ka fili ka don a ye balon récupéré balon bɛ Makan Keita bolo numéro 23 Sulemani Berthe balon b'ale bolo ale ye balon di Aliou ma Aliou yɛlɛma ka jump shot kɛ numéro 24 Ruben Tchignelou Aliou Diarra kɔni bɔra Tchignelou de bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale contre ale place la o ye balon bloqué balon kɔni bɛ Makan Keita bolo Makan balon fili contre attaque la a ma y'o bolo a ma y'o digi sɛriso kan a y'a di Tchignelou ma o ye rebond ta Sulemani Berthe kɔni ye rebond ta balon bɛ Sulemani Berthe bolo Sulemani Berthe kɔni y'i jilaja k'i da sɛriso kan a y'a di numéro 15 Aliou Diarra ale ye balon fili k'a don ka kuru fila wɛrɛ di Mali ma n'a binna dugu ma ka wuli k'i jɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɔci ye Tchignelou bila kɛnɛ kɔnɔ ani Aliou Diarra pivot fila Stade Malien cɛdenw kura minnu donna ABC Fighter kɔni ye balon fili ka taa balon dira o ye balon perdi Tchignelou ye rebond ta k'a di Mener ma Mener a ma y'o kɔni y'i jilaja k'i digi sɛriso kan a y'a fili k'a di Makan ma Makan ye jɔn su ka sumaya ale y'i kunda sɛriso kan a taara kuru fila don Mali kanu na Mali ka kuru 38 Côte d'Ivoire ka kuru 20 miniti kelen ani sanga 20 yanni premier mi-temps ka bɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Aliou kɔni y'i da dugu ma Aliou Diarra numéro 15 ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ ale banana a bɛna fɔ ale banana alivitiri kɔni ye file fiyɛ ale kɔni bi k'i sɛgɛlɛ ka bɔ a bɛ ka tagama ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ. An b'a ladɔnna k'a fɔ ko ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ sisan an wagati min na Aliou Diarra n'ale ye Mali ka cɛdennin dɔw ye Mali ka mɛrijɛri dɔw ye an b'a ladɔnna k'a fɔ ko ale de ka kuru ka ca ni bɛɛ ta ye bi kuru kɔnɔntɔn ka fara Namakan Tarawele kan kuru kɔnɔntɔn b'olu fila de bolo.
On that rebound, and then you see him holding, looks like his groin area, and that might be a definite concern. And finally,
this is Patrick Kunye, crew flat door, Malila, Bob Lukra, Mugan Fly, Malika crew, Bisaba, and Shigi.
At the Sanga Kilimboyon, Mitanga Bo, is back on the court for Stad Malien.
Amala Dunaga for Mitamina Bo,
Wilkins.
Only Minity Clinton, Wilkins is going to crop on Flika Doom.
Wide open again. Talked about Wilkins.
Wilkins Konduna Kenekono ni Francis Jamana Dendo John Walter Wilkins Ale Trokondo Malik Kanuna Kamalika Kruke Kru Bina Ninkele Cote Varga Kruke Kru Mwan Fla Amala Donaga for Chinelu Koni Foti Fera de Controla Malik Chede Onkon Bambalendo Kosebe Ni Machina Chinelu Nale Koni Blocke Ale Kon Bulo Foti Make Me Foti Fera Controla lancé kɔni bɛ Côte d'Ivoire bolo o ye lancé fɔlɔ fili ka don Côte d'Ivoire cɛden numéro 30 numéro 14 Ismaël Diarra ni Côte d'Ivoire jamanaden don ale lancé fara filanan fili ka jɛ Côte d'Ivoire ye rebond ta ballon bɛ Côte d'Ivoire bolo sanga 38 yanni min kan ka bɔ ale y'i digi ka taa den fila don Mali la.
In both these countries, in Cote d'Ivoire and Mali,
Ismaël Diarra, it is for the ABC Fighters who gets two on the drive. Goes glass for the successful finish.
And he starts the drive nicely, sees some space, and just drives to the basket. Makes that easy too, and keeps the ABC Fighters going in this game.
He hasn't seen a lot of time, Ismaël Diarra. Only 1.6 minutes so far throughout this competition, and he'll relish the chance to be on the floor. There's another contact call. ABC Fighters in the penalty. So Wilkins now with his own chance at the free throw line. You can see Coach Dismills just a little bit of frustration on the bench, telling our players to think through some of the processes. Wilkins.
Diarra has come back onto the bench, as you can see, just sat down, so a bit of treatment. Hopefully he's going to be fine. I doubt he'll come back on for the last few seconds, so we'll probably see him hopefully in the third quarter.
Thank you very much, Robbie. Hopefully we will. He's been pivotal for Stade Malien, and Wilkins was shooting 30% from the field. He gets that one to go. 13 seconds left in this one, in the second quarter. 25-43, Robinson, Konate, close out with some momentum, he hits the three, and finally some joy for the ABC Fighters as El Jefe makes a big three and a great find from Robinson in the corner, and Robinson eyes Konate, Lito from the three-point line, and maybe just a little bit of hope for the ABC Fighters who've been trailing in this one. At off time here at the Dakar Arena, as the ABC Fighters 28 points to Stade Malien's 43.
We'll be right back.
ambalmao amalla ko dunaka fo ko be ka sanfe chelu basketball africa league ta ko sabanande kuna fulu la me be wala bambara ka kabri washington amalla dunaka fo be waye ni basketball africa league partner officially na kuma ka dauma e kanduru nyona la amalla dunaka fo ko stadi ni e beira ko ni abc fighter ka boku du war de nyona stadi ga kuru binani anisaba ABC Fighter ka boku du war jamana ka oluka kuru mwan shigi amola ko dona ka fo ko stadi ko ni matin jaw blo ka bra dam na fo 600 ka jira ka fo ko stadi che don ko na mo mu me ni poem lu blo ka te be ka oye Aliou Jara ale kuru ko ton ba le blo ka fara na ma kan travel ka kuru ko ton ba le fana blo ka fara Ruben Tinyulu ale kuru nani fraka John Wilkins ni Francis Jamana Denro numéro 34 ale kuru lum vladu nantara ABC Fater mo yorla ambaye ka foko Stéphane Konaté kuru tama le blu Amadou Aruna kuru flaba le blu Don Alex Junior Robinson Junior ni lamega Jamana Dendo kuru nanba le blu Ismaël Jara kuru nanba le blu Amita North Carolina ni Sanfechelu Chedin Stadi Chedin kororo ni Sanfechelu la Zambrika no naba mbulu kene kono Bakari Sila alimna doni fanyi ubega Stadi bega tani ni siriti mwenye machi kona na Bakari Stadi kone ayo kafobi Sanfe kuru bila ni ani kuru saba ani ABC ka kuru mwa ani Shegin Stadi kanuna Bakari ayo kafo Stadi kone aga seng damble ufali machi damne na ka baun na je uba iraka foku kwa banka in kujuro nyanama ububulu ebulo uyo jume neke wala sa ufise kuira kuira blani poso ina paska anye kafo uka machi labani ni machi inflabeker uka machi merdi anye kochi ka interview me kosa ina hafo ku uma defansi barake kosebe uka labani konana ku me abeka srasura ubulo dononi ebe mpua oro la sisa study beka tani sra mwe sisa alo Bakari Sila iklubana alo Allo Bakari Klobana. Allo Bakari Klobana. Allo Bakari Klobana. Wa ngo study koning sarga chede onye se basro amewatim na san kuru binani ani saba ani kuru mwan wulu kuru mwan shegi mitan damne mitan borasisa bo basket ya ka fo mitan kelendronte carton kelendronte carton flate carton flade bino nu signa san san study chede ngoni kelenugu bamba ebulu ubiga jumene ke kabga nyubulu ga machi lama flanuna anya ka fo kelenugu jilaja kosebe ebise ka muni fanyi ukanga jumene ke wala sa ubise ka continue ni fe
kamna afi tukumna shaka yanu mashiga damna day point anga point four three point anga point four ni ekipi na three point fila ubede me akumna pangar tika mandala kuzara dam day point uka attack sister sula tukumna
yeah
akumna ko premier karta bantola la dam futi chama ngumbe dam futi kerala drawi lance pramfli iyo wakati ukunte ka foi ka attack ko dam oyanga point four rebon attack ni machi miga inshallah uka numero 10 abc ka numero 10 aruna denda kuma uka yasro senior daga il a joué ici donc beaucoup d'expérience et chamba la quoi mais au tikobay ni nem kaba donnende donc ni clenti marché droit ami semina ni de anga identité re bon des points et puis encore mo attaquer ka foti sur égal la France
ba o jaran ko djugu bagara anya bala ka fo kaba ra ira ka fo ku ala demsonu ma se ka nyokon famia ku ma se ka wati sur wala sa ka barake défense kan ku yo barake offense de kan ko djugu au foga interview do konana ugwa kle ka sibasro Rwanda energy group controller bagari ukone machine damne ni yobo yabaliye we match do perdi bo anya bala ka fo equipe mun mega gange kujugu ni tournoi na stadio lude goshi bo match damne na bi anya ka fo ku ayaga chademun match damne ni chademun ni allo ayo lu chaman fali Suleiman Berthe kafara Aliou Jaraka ani Mamadou Keita olu sabab bela bo ka Ruben Tinyelu lado ka Tamanja Konate lado ka Kelvin Amayo kafaro ko ani nam magan Traoré ani kulu bela don pour que obse ka jonge gonge ka Brian lamegen jamana Brian Bradford ayo fanana do pour que obse ka olu remplacer ka sekana fe bo Duma oba yira ni ka foko Stade Malien Bankain Bakari Stade Malien Bounye Ogati premier carton ja ABC Fighter Blue ala dalam balodona ka foni ABC Fighter ni victoire sabade ke ka defeti clean ronge Stade Bega Julian contre une nin cogo in na nin wagati na e bolo jumɛn de ɲɛn'u bolo u kan ka jumɛn de kɛ ka fara u bolo jɛya ka fara a kan parce que an y'a ye ka fɔ a gɛlɛyalen d'u bolo ni ekipi mana mɔgɔ fɛn minɛ spesialeman aruna aruna ye mɔgɔ min ɛsperansi b'a la ale de b'u ka bi caman don trois point ye fɛnw na mɛ u ye foti saba de dale ma mitan kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na bakari parce que u ye komansera ka ta kɛ u be foti d'u ma foti saba de be aruna yɛrɛ bolo an wagati min na komi san e bolo u kan ka kontinue ka jumɛn kɛ ani jumɛn de be ka ɲɛ u bolo ni machi kɔnɔna na
mati daminɛ ni tun y'an ka bertin jara lajɛ donc jara tun ye foti fila sɔrɔ mati daminɛ kuma ma mɛ kosɛbɛ u kun be k'o siansew kelenw de kɛ ne kun be ka mun fɔ ye nkan k'o kɛ ni foti fila min bolo b'a ese k'olu tan ka bɔ mati kɔnɔ teto donc entrainɛri y'a kungolo kɛ ka baara kɛ a y'u bɛɛ labɔ ka kura ka kuraw don i m'a ye an ka jue falenaw yɔrɔ la donc o wagati jue falene o wagati la donc aruna san foti jeli b'a bolo fila ubiyɛn saba donc sisan an be fɛn fɛ kɛ a ye aruna atake n ye saba nandi aruna ma o yɛrɛ nata banne mati ko la
wai foti saba de b'a bolo an wagati min na komi sisan an bala dɔnna k'a fɔ ko mali kɔni a bɛ san fɛ stade malien be kuru mugani kuru binani ni saba côte d'ivoire abc fighter ka kuru mugani segin mitan kɔni bɛ senna bakari yɛrɛ b'a dɔn basikɛsi kɔni ye fɛn dɔ ye mitan fila kɔni o tɛ foyi ye mitan fila wɛrɛ be yen nɔ an y'a ye k'a fɔ aliu jara ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ wagati dɔ la ni a bena fɔ a banana u y'a labɔ kɛnɛ kɔnɔ ka tiɲɛlu ladon bɔn an bala dɔnna k'a fɔ fana ko basikɛti fana y'o di ye banali b'a la sila bakari banani b'a la banani be se ka kɛ ko ba ye mun be se ka juɛri ka basikɛti jɔ ka wagatinin kɛ bon an ɲɛ b'a la kan mɛm ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ nka cɛdenw b'u bolo halisa bakari john walter wilkins de donna ale nɔ la faransi jamanaden numero 34 a donna a nɔ la dɔrɔn a ye 3 point tigɛ ka yira k'a fɔ ale fana be yen nɔ brian bradford ni lamerikɛn jamana don ani ruben tiɲelu olu saba bɛɛ be nin position kelen de jue aliu jarabe position mu jue terɛn kɔnɔna na machi in kɔni a ma ban a tɔ tora kartan fila ye kartan de séparation ani kartan de la vérité mali kɔni be niveau min na sisan mali be kuru tan ni kɔ ɲɔgɔnna bila ani ni ekipu ni ɲɔgɔn cɛ bakari i kana taa yɔrɔ la an bena kunnafoli cɛncɛ kungu n'a ɲɛɲɛ bɛɛ di aw ma voire l'amérique la voa banbara jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnne ka ɲɛsiaw ma basketball africa league kan an b'a la dɔnna k'a fɔ basketi in fana a ja ye fɛn wɛrɛw de bakari an ɲɛ b'a la k'a fɔ terɛn kɔni ma fa kosɛbɛ sponsorw kan ka jumɛn de kɛ walasa dans le futur terrɛn in be se ka fa parce que l'amérique jamana basque sanfɛ cilu ɲɛmɔgɔbaw ye ni fɛn daminɛ u be fɛ ka na ni hakilinaw de ye nba be géré cogo min na walasa ka ni fɛn kɛ u be fɛ ka na n'o hakilina nu de nka ni mɔgɔw tɛna sal kɔnɔna la ka sal videlen do i b'a dɔ warati sɔrɔ la o bakari sponsorw kan ka jumɛn de kɛ o yɔrɔ la walasa fɛn be se ka fara ɲɔgɔn kan walasa jama be se ka bɔ kosɛbɛ kana kɛnɛ ye kɔnɔna la kana machi najɛ an ɲɛ b'a la u be ka bol eleve mɔgɔ caaman ba de yira jumɛn de kan ka kɛ hakilina la
komi n'a fɔ nin daminɛna ni y'a san saba ye ni y'a saison sabana ye donc mɔgɔ caaman t'a dɔn donc surtout nin daminɛna nin ka ɲi afrikɛn den minnu kɔfɛ minnu fana bɛ afrike pour ke nin be se ka bɛɛ nimisa wasa kua komi a daminɛna ma ma kosɛbɛ donc stratégie wɛrɛw de ka bɔ customer commander client wa kula ticket feri chukuma ani ticket bi san chukuma ani ni ticket da bisa kan nokoya donne skala o beba to mo bena ali donc ab depend commander ticket feri la ni ticket commander ticket minun bi strategy bo ka ticket sanga sanga ko antaro ni afamia
ouais
o beba la ko
effectivement iga ko mai chenyi ni ya ti mna ni san fe cheluta american no dron ube commerce fon chama publicity chama ondike sponsor b'u bolo mɔgɔ wɛrɛw b'u bolo minnu bɛ dɛmɛ kɛ minnu bɛ jeur utilise ka video kɛ ka duma walasa mɔgɔw be se k'u lakodɔn je pense que olu bɛɛ be se ka bie san ka biri jamanaden mɔgɔw ma bon an y'a faamuya fana k'a fɔ ko sahara conférence in dakar arena ani dugukɔnna ka jan dɔɔni mɔgɔ u kan ka yɛlɛma ye dɔ de kɛ walasa mɔgɔw be se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka taa stade la ka taa bɛn machi ma ka machi fɛn ka sanfɛtulu fana don ba la ka yakubaya i b'a fɔ senatolantan yakubayalen de cogo min na football bakari an ɲɛ b'a la fana an be ka jaw lajɛ sisan bol elevate ye denmisɛnu ye denmisɛni minnu n'u kun be basket kɛ u ka nba academy be kɛ senegal jamana kan n'u be denmisɛni kɛnɛkɛnɛnɔ ye ta ka bɔ an ɲɛ b'a la yani tourna in daminɛ la amadu galo faliu u caaman kilakila ekipu ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'a la u ye reportage dɔ k'u kan u be ka u ka talan bɔ olu de be jate minɛ kojugu nba kalibiriw fɛ ani amriki lamiriki jamana sanfɛ cilu mɔgɔw fɛ an ɲɛ b'a la a dɔ be mali la tiɲelu ale kan ka na Amérique, yan no, min tournoi mbana, kana jouer Université de Washington, fè. Ani, chomche, nale bje Cameroun, jamana fa. Nan yon kona chama, dofana bje Ice Duane fè, ni Soudan jamana do, ni 2 mètres et quelques do. Afana ga jan, kwa sebe talan bala, anya ya blok, chat blok chama nike. Ni jouer nounou, futur ben nounou de la, e boulo, ou kanga jmèm siki senga, wala sa ka nou, e ka expose li, chari ni tournoi en konna na mafoko mogo munu shika cha uluma nga yala de me ukanga jumenke wala saka demsonu funaga ni demsonu sugu nunu funa chari ni sanve chilu nyonda en konna la wala saku exposer dunia dunia mogo yi
ni nashkum kele flasan ni exposition do me anga ke ap depend recruteur de la gwa donc peut-être règle do kanga ke demsonu ikanga comme il y a photo comme mon corps au kanga kala parce que ni mon corps au kanga kala espérantiste donc ni des espérantiste c'est que je mon corps au contrôle avec espérantiste donc mon corps va recruter kanga dans hake dollar donc demsanu chama pourcentage demsanu un pourcentage de recrutement kanga cha ka même mon corps au chapa na na ni ne ni ni ngane ba faute quoi mais ab dépend équipe fana na équipe ta mon qualité mené recruter donc ni ga équipe la ni tara ka demsanu recruter kana ni nous jera mon corps au contrôle espérantiste donc il va mélanger mais il demsanu un pourcentage cha Mali dron tede Afrique yere bedu donc l'équipe belan donc il va mélanger il demsanu un pourcentage recrutement ka katame ci mon corps au taka donc ne fait no kera peut-être ça c'est sur demsan chama mbolo ka jeune na
Oche o tuna nu de bagara e ka famille ki ko nu tuna damne kabri kabri 7e année 8e année nu kabri 5e année nu na ay ka fu basket damne a bas âge bon pour que Mali fana ga soube frafna rega so niveau la fo ga conférence ou de chaya au niveau la école soube ga basket train so alna ke basket kinema train pour que demsonu nga basket damne a bas âge o fana be chance di talent madoni parce que en famille ka fo Afrique la ni Africain on la jet bagari taide be Afrique on ko djugu we basket damne très tardivement ou de ba chama ntagle mais au test Sudan jamana de parce que Sudan jamana au pivot be menerudi irenya bala Sudan pivot be se ka dribble ko se ka 3 points fli donc amola dona ka fo fana bagari ni conference sara en kon kene kon nana ABC Fighter Rwanda Energy Group kabo Rwanda jamana ka ABC Fighter ko do war chedoni AS Douane ou Luka Fara ou Luka. Ou mona boue no Stade Malien kafra US Monastir ka. Ou lou de ye ni chambe chelou yin koni sa conference Sahara che diyo ni. Mounou mbe ka nyon dan ke mwa nan de bina boulou la kata fara kata nyon zoro Kigali Marala. Ama wala dena ka foko o nyon dan yon konna la mwa nan de bina boulou la bagari mounou mna ta jamana wwa ni conference Sahara represente yon no. Conference Nil fana be no conference Nil manase o chedon fana ba dama o chedon ni Tiger Cape Town Tiger mona boy no ameta Cape Town Tiger mona boy ameta Al Ashley Sportive Club no e Egypt jamana e Club Ferroviaire de Beira kabo Cameroon Seydou Legacy Athletic Club Slack kabo Guinée Club Athletic Petrolier de Luanda kabo Angola City Oiler kabo Uganda olu ekipu wora de nata nyon soro kenen konana conference nilla bagari amado nga fo olu mo nani mo na kalfiula olu ni conference mo nan de nyon soro Kigali playoff la wala saka ni sanfetilu nyon dan sabana yi seba nyini no take Kigali marala amola dona ka foko okuna fulina kunguna nyembe na dawma vewa fe ni vewa re no ye ni jamuka en partner officiel do bagari u kon mika ula benna mitan flana kon na la amena la benka stadi maliani ABC Fighter ka ni nyonda mitan flana en koni laje ka laje chemna goni seba kon na an kon nyebala stadi chedi un koni kleno ku bamba u beka kuma nyon fe coach Liz fana beka kuma ka chedi un fe deuxième mitam na damne bagari amese ngani ma ni jamukan bana amina kuna fuli nyu kunguna nyenye di maldeuma bamana kana ni bamana ngam fo je fa fa ni nyonda yimbika ketugo mna stadika sebayako ani abc ga sebayako mogomu mna qualify chance be mogomu mbulo kata Kigali amena kuna fuli dauma amola dona ka fo abengana amena kuna fuli dauma
8 minutes of Basketball Africa League action. It is Stadmalia Basketball out of the timeout, or out of the halftime break, and Diarra, Berthe, Amayo, Keita, and Chinyelo start out for Coach Kabakante. Obekpa. The ball is touched by Diarra. They get it back on the steal. Mamadou Keita shoots and hits from the baseline. Nice way to start out.
Mamadou Keita always perfect from the three-point line. He just gives himself great energy, good positioning, good eyes with vision on that basket. And he did not leave Konate with so many options on defense there as he drowns that three, which will be very helpful for Stade Malien.
Only his second field goal. The first one was, of course, in the first half, and it was a three as well. Haruna Konate, who leads the way offensively for the Fighters. He misses that shot. It's picked up and cleaned up by Calvin Amayo. Amayo drops off to Keita. Keita. Diarra skies and it just tickles off the twine, comes off the rim. Fofana is left wide open. It comes off the rim as he can't find his touch from the three-point line.
It just got some information. I'm looking at Chris Obekpa. He's in trouble. He's not moving very well. He's not jumping. He's really, really got a problem. When I addressed that and had a little chat with him just in the second quarter, he was basically saying sort of, yeah, I'm in quite a lot of pain. And there it is. There's the change.
Well, he's been trying to fight through that ankle injury and now just being given a break. And I'm not sure if we'll see him again. Thank you very much, Robbie. Hand on Diarra. In comes Julie Bille. They need an offensive spark. They need to find someone who can help give them just a little bit more on the offensive end, the Fighters.
Yeah, talking about that, Bille was able to do that yesterday against the Aquara Falcons. Can he do it again? Tonight he's on the floor. He's been given the assignment. Let's see if he can deliver.
Chinyelo, great block on Haruna. Very great defensive sequence for Stade Malien as they control the possession. Ball thrown up. Berthe can't quite get it. There was a timely touch by Fofana to get that just out of the hands of the ever-lurking Berthe in the air.
We're looking at Bille. We're talking about his offensive side, but on defense, he has his work cut out against that man, Aliou Diarra. Looking at the replay, Aliou Diarra gets the rebound. But Bile's arm sort of gets tangled in there and it's a foul called on Bille.
I think they call it climbing ivy.
I've never quite heard that term utilized in that way, Robbie.
I've never used it before, Q.
Well, Damanian and Solomon Berthe. Fires a three. Nothing but net on that one. Just a little bit of separation by Konate and Solomon Berthe laces in from the three-point line.
Berthe introducing himself there from the three-point line. 5 points for him. It's a rare occurrence that we've seen him with such a low score going into the third quarter, but looks like he's building momentum with that one.
Keita through the contact, floats up and over, and coming straight out of the halftime, it's Stade Malien who have all of the offensive prowess as they build on their lead. 28-51 the score. It's a timeout. 7:51 left here. call out of the timeout and early timeout for Coach Liz Mills.
Amara Dunia Gafoko, Tamar Kumeno, Malika Kuru Bidru Nkile, ABC Fighter Kuru Mugan Shegi, Balon Konbe, Malistadi Balon Sro, Balon Bubulo, Mamoudou Keita, Ali, Balon Tagi, Digi Sersoka, Letra Fli, Oye Rebonta, Foti Kera Lela, Balon Konbe Arna Bola, Arna Yi Digi Gata, Arna Yi Joga, 3 point Fli, 3 point Jè, ABC Fighter Kone Rebonta, Balon Bubulo Alisa toujours, Aye Balon Di Arna Marna, Aye Balon Fli, Aye 2 point Fli, Amach Fli, Aye Balon Passe, Alivitri Foti Fie, Mamoudou Keita, Mali numéro 10, Foti Fera Le Kontrou La, Mali numéro 10, Foti Fera Le Kontrou La, Mamoudou Keita Foti Fera Le Kontrou La, Ale Foti Ke numéro 15, Foti Fera Le Kontrou La, Stéphane Konaté La, ABC Fighter Kon Megi Bamba Kosebe Re, Wala Saka Sigingana, Amola Donaga for Minute Ulum Vla, Debeyon 3e Kartanga Ba, Ballon Flaga Dama Bo, Chinyelu, Ale Rebonta, Ball Elevate Chedin, Balombe Amayo Bulu, Study Chedin, Ale Koni, Ae Ballon Passe, Aliu Jaram, Aliu Barai, Dao, 2 point Flea, Adonas Asulaga Bo, Amadou, Ballon Konbe, ABC Fighter Bulu 600, Aruna, 3 point Flea, Jé, Amadou, ABC Fighter rebond à Kouya Tuguni. Aruna est blondi numéro 15 ma. Numéro 15 attaque à Fli. Amadou. Numéro 15 Aliou Jara a bloqué. Alvitri Koko a donné. Pour Blanc Megata 124 donné. Aliou Konate Aliou Jara koni block shot block ke. Alvitri Koko Blanc Mega Jigi Serso kono ka donné. Aliou Jara ko kama son kama dou. Ko bloku du oye ABC Fighter ka kuruke kuru bisaba salmalenga kuru bidru aninkele salmalenga kon bi ABC Fighter santani kuru mwan kele ni salmalenga kon kele no ka ABC Fighter domine bolombe ABC Fighter bulu ugugu kunda stadiga cha zonjonka teluka ay bolon fli numero 23 numero 23 bolonta aliou jaray bolon récupéré Bolombe Suleiman Berthe Bolo, Suleiman Berthe Idigi, Suleiman Berthe Adi, Mamadou Jarama, Mamadou Keita, Aliou Jara Koniye, Bolon Sro, Terso Djouro, Kabi Panga Do, Foti Kera Lela, Côte d'Ivoire Tchede, numéro 13, Nale Toroko, Mike Fofana, Lede Foti Ke, Aliou Jara La, Aliou Jara Koniye, Mita, Lansi Franck Fli, Sisa, Mugatim Nakom Sisa, Lansi Franck Fla, Lekon Mita, Lansi Franck Fla Fli, Sad Malien Kanuna, I follow Flea. Atira Serso Dara Amadou. Avena Flana Fana Flea. Group Montana Konba Leblo, Anire Bomworo. Anyabala Coach Kabakante Konye. Maran Ketala do Kenekono. I glance the Fran Flana Flea Kodo. Stadika Kru Bidru Anifla. ABC Fighter Côte d'Ivoire Gakou Bisaba. Troisième carton, Minuti Durion, troisième carton à ban. Amola Dunaga for Bolongon B, Côte d'Ivoire Blue, ABC Fighter. Vous dites que vous avez dit que Aruna Tara Serso Djuguraka Flina, Anumambule Serso Kosedouna Gadou. Gakou Kera Kou Bisaban Fla, Côte d'Ivoire Gakou Bisaban Fla, ABC Fighter Gakou Bidrouni Fla, Bolombe Aliou Djarablo. Aliou Jara koni yele maga don kata ballon fli serso la foti kera lela plus la foti kera lela kru fla don a foti farouka abnata lance franklin fli ga farouka wa kru kera kru binani kru bidruni nani kru bidruni nani ani kru bisaba ani fla ABC Fighter ga cheden koni foti sabasoro Choudie Bill, numéro 23, Ale Kourou, Foti Sababa, Ale Boulou, 6 ans. Ale Ouye, Aralanzi Fran Fana Douka, Stadika Kourouke Kourou, Bidroun Drouye, Ka ABC Paterka Kourouke Kourou, Bisman Fly. Konate, Konate, Konye Bolanta Gidigi, Foti Kera Lela, Tatola Sersoula, Foti Fiera Mamadou Keita de contrôle la numéro 10. Mamadou Keita Foti Fiera aller le contrôle aller le Foti Ke Foti Fiera aller le contrôle la.
Hopefully it's not you, Robbie. We have our eyes on you.
Mali cɛden kɔni bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan lansi Fran Dagolo la. Ballon bɛ numéro 15 bolo, ale ye 3 points fɔlɔ fili Côte d'Ivoire kanu na, a donna. Numéro 15 Stéphane Konaté, ni meneur don Côte d'Ivoire jamanaden. ABC Fighter kanu na, ale ye lansi Fran fɔlɔ fili k'o don. A ye lansi Fran filanan fana fili k'o don. O y'u ka kuru kɛ kuru 34 ye, Stade ka kuru 55. Ballon bɛ Mamadou Vie Keita bolo. Ballon bɛ Suleiman Berthe bolo, ale y'i digi, ale y'i jɔ, a ye ballon di Tchignelou ma. Tchignelou y'a lasegin Makan Keita ma. Makan Keita ye ballon ta, a ye 3 points fili, a donna ka bɔ. Foti Fiera Tchignelou, Aliou Badara, Aliou Jara contre la, k'ale ye pivot poussé a kɔ la. Aliou Jara kɔni y'a ka foti sabanan sɔrɔ.
What does Bamako mean in the local language?
Ale foti sabanan sɔrɔ.
I'm gonna have to bow out of this one. Not sure you have any idea.
Well, he'll ask the question.
Ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo. Aliou Jara foti sabanan sɔrɔ numéro 15.
Fofana.
Fofana ye 3 points fili k'a jɛ. Mamadou Keita ye rebond ta k'a di Makan Keita ma. Ballon bɛ Suleiman Berthe bolo. Jara ye ballon fili. A y'a jɛ Tchignelou ye rebond ta. Ballon bɛ ABC Fighter bolo olu kunda. Stade Gasselsoka, a ballon de numéro 1 ma, numéro 1 3 points fli, a donna ka bo Amadou, oui rebond ta, Aliou Jara rebond ta ka di Suleiman Berthe ma. Suleiman Berthe ko yin temena, mier la, ale ko ne 3 points fli, a 3 points do Mali kanuna. Suleiman Berthe 3 points do, ka fara Mali ta ka Mali ka kuru bidru ni cheki, ABC Fater ka kuru 38, ABC Fater ko ne de flower fli. A y'a jɛ ballon bɛ Stade Malien bolo kɛlɛ kɔni gɛlɛyalen don ABC Fighter bolo kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan an b'a ladɔniya k'a fɔ ko Stade kɔni kɛlen don ka gɛlɛya se nin ABC Fighter ekipu in ma mun ye victoire saba kɛ tournoi in kɔnɔ ka match kelen perdi ballon kɔni bɛ Stade Malien bolo Aliou ye ballon sɔrɔ pivot la o ye marché fiyɛ Aliou contre la Aliou tɛ Tchignelou Ruben Tchignelou ni pivot yo numéro 24 n'a wolola san 2003 Nigeria jamanaden ale kɔni ye marché kɛ marché kɛra ale contre la an ɲɛ b'a la coach kɔni Aliou labɔ kɛnɛ kɔnɔ Aliou Jara ka d'a kan foti saba b'ale bolo Aliou Jara n'ale de kɛlen don Mali ka cɛbɔba ye n'a bɛ ka point caman don bi kosɛbɛ ballon kɔni bɛ Mali bolo Stade ye ballon minɛ VIE kunda Sɛriso kan ka kuru fila don Mali kanu na Mali ka kuru 60 ABC ka kuru 34 miniti saba yɔrɔ 3e carton ka ban ballon kɔni bɛ Côte d'Ivoire cɛdenw bolo a y'i da Sɛriso kan k'a jɛ Mali kɔni ye rebond ta Tchignelou ballon bɛ Suleiman Berthe bolo Berthe ye 3 points fili a Sɛriso gosi ka bɔ ABC Fighter kɔni ye rebond ta k'i kunda Sɛriso kan ballon b'u bolo a y'i kunda Sɛriso kan a y'a labɔ a ye 3 points di cɛ ma numéro 15 ale ye 3 points fili ka 3 points don Mali la Stéphane Konaté Côte d'Ivoire jamanaden ale ye 3 points don Mali la Côte d'Ivoire ka kuru 37 Mali ka kuru 60 Stéphane Konaté yo 3 points do Mali fana 3 points jɛ ballon bɛ ABC bolo tuguni ballon bɛ ABC meneur bolo numéro 1 a ye ballon bila ka taa di Konaté ma Konaté y'i yɛlɛma ka taa fili Mali ye rebond ta West Sɛriso la Suleiman Berthe ballon b'ale bolo ale kɔni y'i banba ka ballon b'a sen fɛ ka di Makan Keita ma ma foti kɔni fiyɛra Mali cɛden contre la John Walter Wilkins k'ale kɔni ye ekran mun da k'o ekran ma ɲɛ foti fiyɛra ale contre la Faransi jamanaden John Walter Wilkins ballon ye ABC Fighter ta ye an b'a ladɔniya k'a fɔ ko Stani ga kuru biworo ABC Fighter ga kuru bisaba ani wulunvla minute fla yoni trajam carta nga ban kaba kante koni ta morta sinan ka kuma ga chedeun fe ambe ba dongo foni carta ni carta mini carta de separation de ye ni carta de la separation de ye ka se carta de la verite ma amola dona ka foko obe ga jemu kan krengrenel na me vore l'amerique kan Vewa Bambaraka Jemukan Krengrene Ani Vewa Kunafol di So Bella Basketball Africa League Jemukan Krengrene Kalasi Auma Conference Sahara Nabeka Chi Dakar Senegal Marala Stade Malien ni ABC Fater Côte d'Ivoire Debeka Jouer 600 Machi Durnala Amala Donaka Foko Machi Saba Saba de Machi Saba ni ABC Fighter ou gagné quand match clean perdu Stade Malien match fla perdu quand match fla gagné nous restro pour quand match labana contre l'équipe rwandaise équipe vous connaissez basro match ça va flo avec gagné Stade Malien qu'on a ira foko ou bekas ou bamba ira de équipe mon kain équipe be kuluchi dita koni ube ballon qu'on signe na saison ube kené konana uni ABC Fighter ABC Fighter ga bisaba ani wulumvla Stade Malien ga kuru biworo minute flyon 3ème carton ga ban amala dona ga foko bolombe ABC Fighter bulu ubegu kunda Stade Malien ga seraka bolon kon be bulu Suleiman Berthe bolon ta gi kunda ay rebonta we a perdu bolombe ABC Fighter bulu ABC Fighter kunda ga serso ga bolon passé utara kuru flado malila Stade Malien kon mega Ibulo Segindoni Anyabala ABC Fighter Chedion kon meku bamba possible defense la kujugu ani offense la
high pressure
coach Liz Miz kon meka ga Chedion duzuku min possible Bolombe Walter Blo we Marcel Fier Mali Chedion contrôle la John Walter Wilkins Alivitri Marcel Fier le contrôle la kaba kon muka fa ga Chedion gu haklisigi Stade ga kuru biworo ABC Fighter ga kuru binani ani konton Bolombe ABC Fighter bulu uga meneur numero 5 Faman kone Bolombe numero 2 bulu Ulrich Kra
You're making it too easy for them. You're making it too easy. You've really got to stick to that game and not sit back and think that, you know, it's all over.
Côte d'Ivoire contre la Bolombe Stade Malien Blue. Côte d'Ivoire numéro 24, Moussa Kone, ni pivot de Foti Ferrale de contre la. Kaba Kone, il a mal de voir un match là. Aïe Suleiman Berthe Laboka, Mamadou Keita Ladou. Bolombe Makan Keita Blue. Meneur, l'Américain Diamana pivot qu'on met Kenyon Kono. Numéro 28. Amayo connaît Bolondi, pivot ma Walker est 3 points flee, Adonas est sur la rabo. Vieux rebonta. Foti Fera Villa. ABC Pater Chedin, Foti Kervie Ketala, Mamadou Ketala. Numéro 10. Numéro 14. Ismaël Jara. Allez de Foti Ker. ABC Pater Chedin, Kabo Côte d'Ivoire. Balon kon be Mali bulu makan keta yidira itan serso la balon flair parce que Amadou ABC koné balon mené kurai tukuni Jara yikunda serso kan aya fli aya je nga ABC Fighter Chedi not make we bloke ka tola dun kwa kuruke kuru bisbanu konontoyi stade ga kuru biworo balon kon be Walker bulu Walker 3 points fli ka 3 points ke John Walter Wilkins 3 points do Malik Konuna Kamalika Kuruke Kuru Biwaran Sabayeka ABC Kuruke Binan in Klein Balon kon be ABC Fighter Bulo Côte d'Ivoire Second Mouan Yon Ayoni Troisième Carton Aban Mali Pivot Amérique Pivot Balon bloqué Amayo Kone Balon Tagi Kunda Amayo Kuru Flado Malik Konuna Brian 3 points bloqué Defla bloqué Gadi Amayo Mamore Kuru Flado Malik Konuna Malika Kuru Biworo Aniduru Stade ga kuru biworo aniduru ABC Fighter ga kuru binan ninkele John Walter Wolkin ni Francis Jamanadeno numero 28 ale 3 points do Malik Kanuna an kɔni bɛ k'an sɛnsɛn ka taa katan laban na n'o ye katan de la vérité. Troisième carton kɔni banna carton sabanan bɛ ka na sisan. Mali kɔni banbalen don kosɛbɛ Stade Malien banbalen don kosɛbɛ. Donner à Foko Jamukan qu'on investit dans Basketball Africa League Stade qu'on y ABC Fighter je vais gagner au Bogota carton là-bas dans Mugati Mina comme 600 Stade qu'à Kubiworo ni Duru ABC Fighter qu'à Kurubina ni Kile match qu'on y assera carton ma tiens Kenne c'est Kenne do c'est qu'on y dongo Kenne assera ma carton de la vérité carton quatrième carton nous dame dans 600 ballon qu'on be ABC Fighter ye kuru fila don Stade Malien contre la u ka kuru kɛ kuru bi naani ni saba ye Stade ka kuru bi wɔɔrɔ ni duuru miniti kɔnɔntɔn yanni nin match in ka ban an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Stade kɔni nin match in sebaaya sɔrɔ kabini a daminɛna kuru hakɛ min b'u bolo ekipu fila in bɛɛ kɔni bɛ k'u banba kosɛbɛ k'u banba kosɛbɛ walasa ka se sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko lamerikɛn jamana cɛden Brian Bridgeford ale ye block kɛ ka balon di contre attaque la Amayo ma. Amayo taara kuru fila don o de kɛra u ka match point laban ye Mali ye mun don Stade Malien ye mun don ABC Fighter contre la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ballon kɔni bɛ Stade Malien bolo Amayo ye 3 points fili a donna stress la ka bɔ a ma don ABC Fighter ye rebond ta ballon b'u bolo Mali Stade ye ballon récupéré ballon bɛ Amayo bolo Amayo kɔni ye ballon ta k'i kunda ballon lasi ballon bɛ numéro 1 bolo Makan Keita ye ballon ta k'i digi stress kan a y'a fili. Amadou Fotifiera arbitre et Fotifier John Walter Wilkins abna fo Fotifier aller de contre là aller bolto tira ABC Fighter chedendo la ka Fotike anyebe Cosley's miss konna abe gaga chedun coach abe ka fuye kugu aklisiki ABC Fighter alvitru kɔni ye ballon jɔ u bena taa jaw lajɛ k'a lajɛ mun kɛra jaw kɔnna na k'a lajɛ n'a sɔrɔ foti mun kɛra n'u bena mun fiyɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛtɔla ka ballon ɲini a bolo ye joueur ɲɛda sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko foti de kɛra a be sɔn ka kɛ fote tɛkniki ye u bɛ fote intentionnɛl Stade cɛden John Walter Wilkin numéro 34 ni Fransi jamanaden don ale kɔntru la fan fila bɛɛ kɔni n'u ka cɛdenw be ka kuma kɛrɛfɛ an ɲɛ bɛ stadi la kaba kante ani sul ni Abdulayi Maiga Juma Stade Malien kociw k'u bi kɛnɛ kɔnɔna la yen nɔ an ɲɛ bɛ stadi cɛdenw kɔni bɛ ka dusukunmin kumaw fɔ ɲɔgɔn ye lamerikɛn den jamana b'a Brian Bridgesor bɛ ka ɲɛf'u ye ani vie u bɛ ka Mamadou Keita u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ani Makan Keita ani Amayo n'o ye Nigeria jamanaden olu kɔni jɔlen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ Amola dona ka foko kuru la bi. Sadi chedin munun kone match dan na be sekana fin bola Suleiman Berthe ani Aliou Diarra olu bebe sekana fin bola ni wakati na. Stade kontale na ka chedin ni chedin munun fana ya be seka mali bo gelea kono. Amola dona ka foko arbitre kone foti fie. Le faute tech, faute intentionnel fier, Mali Tchédien contre la. Abna faut lancer Faram na dit Côte d'Ivoire Djamana Deuma, numéro 34. Faut-il faire aller de contre la. John Walter Wilkins. Faute intentionnel. Côte d'Ivoire comme on a lancé Faram Floffly. Il est follow donc. We follow Flea, follow Duna.
It's actually a good call from the referee trial.
We flana Flea, flana Madu. We go kuru kuru bina nani. Maliga kuru kuru biwaranduru. Amola Duna ka foko kuru minuti. Konton ebe yoni ni jemuka in kuru ngase chenchema. Balon konbe kodibar ABC bulu. Stade malien nga jodala. Yo bolonta gu digi serso kan ya flu ya je stade malien rebonta. Mamadou Keita rebonta bolon balé bulu. Allez bolon di makan Keita ma makan Keita kone bolon dribble gi kunda ba bolon perdi. Allez bolon perdi bolon be ABC Fighter bulu. Alvitri e foti fie. Mamadou Keita. Foti fie ralé le contrôle là. Amola Duna ka foko numéro 14 Ismaël Diarra Côte d'Ivoire Djamana Deen Bolonta gi digi kata Malika Sassola Fouti Kera Lela Mamadou Keita Ale konna lance Franfi numéro 14 Ismaël Diarra Côte d'Ivoire Djamana Deen Amna lance Franfi Ale lance Franfi Lofli Oduna
We haven't seen too much from the area That's very limited time
Binanduru, ABC, Stade Malien, Bouranduru, Boumouane Bounonche, Agnabala, Aruna Begado, Ruba numéro 23 Labo, Lance Franc Flana Fila, Flana Franado, Bouran Woro, Stadika Bouro, Binanin Woro, and Stadika Bouranduru, Ballon Conme Stadi Boulosa, Amayo, Ballon Balibulu, Nigeria Jamanadin. Allez, Bolon di, Fema, Wilkins et Bolon Fli, De Flado, Aïkru Flado, Malik Kanuna, John Walter Wilkins et Flado, Malik Kanuna, Kru Biworo, Anouloum Vla, Stadika Kru Biworo, Anouloum Vla, ABC Kru Biworo, Kru Bisaba, Kru Binanini Woro, Allez, je connais Bolon Fie, Aïf Marché de Fie, Kru Vard de Manadion Kontrula, Agnebe, Stade Tchédéon qu'on met à Kouma Fignon fait, quand on monte à attaque là, c'est ça. Alvitu Koko à Bina, Marché Fera contre là. Allez, qu'on y cause mise à l'élabor numéro 14, Nalé Toroko, Ismaël Diarra. Allons qu'on met Stade Malien Boulou 600. Minuti Cheguignon Kourouma, c'est Tchentiema. ABC Fighter qu'on nous voit Tchédéon à Doun Aruna. Allons bé. Stade Malien Boulou Kine Kono. Amayo Bolon Bale Boulou, Aye Bolon Di, Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aye Bolon Ne. Kalado, Aliou Diarra, Konsigna, Machi Kono. Aliou Diarra, numéro 15. Bolon Dira, Aye Malé, Kourou Flado, Malé Kanuna, Bolon Konbe, ABC Fighter Boulou, Aruna, Aye Bolon Tagi Kunda, Aye Bolon Di, Aruna, Aruna, 3 points Fli, Aye 3 points Do, Aruna, Konsigna, Machi Kono. Allez, qu'on est 3 points d'eau. ABC Fighter Kanuna, Kurubisaba, Kurubina Nikonanton, Annie Kurubiwara Nikonanton, Stade Malien Bessanfe, Ballon Konbe, Stade Malien Boulou 600, Suleiman Berthe, allez, Ballon Passé Magama, Magaye Ballon Di, Américain D, Piboma, John Ma, allez, Ballon Fligi, Lamaka Kuruflado, Malik Kanuna, Brian Bridgeforth, Lamekene Jamana Mogodo, numéro 28, Kuruflado, Malik Kanuna, Kurubulo, Blanikele, Annie Kurubina Nikonanton, Stade Malien Kanuna, Ballon Konbe, ABC Boulou,
keep extending that lead.
Alvitri Potifié, Stade Malien Kanuna, contre la, Aliou Diarra,
draws the foul from Brian Bridgeforth. That's going to be.
Aliou Diarraté, Brian Bridgeford, la mecque jamana mo do ko di fer ale contrôle là.
Brian Bridgeford picks up his second, it's 13 foul.
Bolon kon be ABC Fighter bulo Côte d'Ivoire bo jamana bulo. Ba meneri kunda selso ka ka bolon fli. Ka tiga tsa sanfe we re monta ga je. Mali chedon kon re monta. Amayo Kelvin Amayo bolon bale bulo ale passe janke. Aliou Diarra Masro. Ali vitri bolon fie. ABC Fighter chedon kon ale demen ka wuli ka bot guma abinin ko fe. Kabako ko kabako mbi ka faga chedon yi kanan ke.
I guess it happens in a game sometimes that a player switches off and has to switch back on as he's playing defense on Robinson Jr.
But if you look at the body language of Coach Keller, he's always like that. You know, he's into it completely.
Brian Bridgeford, he's never happy until he actually has the
final buzzer and he's got the win.
No coach should be happy.
I'm going to do that for you. ABC Fighter kon mega bamba possible minute woro yoni machi ni ngaban Chinyelu duna kene kono Ruben Chinyelu ale kon duna Brian Bridgeford nola kene kon nala kochi kunayega foku ale kanga bo machi kono ni wakati na na adimine nu koro kera nala bolon kon be ABC Fighter bulo ABC Fighter bolon na segi pour 3 points fli Amadou Mali kon re bonta die keta bolon be mener bulo Suleiman Berthe kon re bolon ta ki kunda ale bolon di Aliou Diarra ma Aliou Diarra fla kru fla do Mali ka Amayo Kelvin Amayo ale kru fla do ka fra Mali ta ka kru bi ron gani saba ani kru bi nan ni kon to Mali kanuna Amala dunya ka foko bolon kon be ABC Fighter bulu Aruna bolonta
Aruna
bolon be Aruna bulu Aruna kon megi bamba ale bolon kru flafli Amadu foti fera Arumala
kon
be foti fie ko foti kera Arumala Aruna nata kru flafli sersula
find ways to get those calls from the referees.
Yeah, absolutely. It's a great game reading there.
Mamadou Keita kon ye foti nani de soro. Ale vitri kon mi ga kuma le fe kerela krefe.
Play for S Ale.
Ale kon bula ma foti ke ma vitri ga kuma le fe krefe.
Made it to the playoffs. Sintigali is desperate.
Ale vitri kon ye na Magan Traoré dimna balé nola numéro 2 Mamadou Vie. Mamadou Keita nola. Na Magan Traoré numéro 2 Mali numéro 2 Rimna Dou ala nola ABC Fighter Milanse Fran Dou ko pour que groupe bidrou ni clé
from 3.9 driving Chinyelu
Chinyelu kontara bolon fligado aje aduna ga bo Aliou kone aje bolon bu bolo stade malien kone bolon ta
contact Konaté
potifera Konaté numéro 15 Stéphane Konaté Côte d'Ivoire demandé aller potique ballon Malitaï stade malien contre ballon
just trying to do everything and anything to help his side win but
Amala Dona ka foko match in koni a 3 minutes duré yone kru nga se chenchema ballon be stade bulu Suleiman Berthe ballon balé bulu allez kunda ser soka kata kru flado stade malien kanuna stade malien ga kru kra Rubio Blanduru
could have dunked that one but I think he just thought about
ABC Fighter ga kubi drunin kle
I'm just going for the easy two
Amala dona ga fo ni matin koni Aruna bolon bale blue 3 points la le 3 points fli Aduna Amadu we rebonta namaka Traoré bolonta bolon bale blue kida ale bolon di Suleiman Berthe ma Suleiman Berthe bolon ina magama namaka 3 points fli atira ga do Amadu ko du bare rebonta bolon bu blue
Konaté
ballon kon be Côte d'Ivoire bolo Côte d'Ivoire ballon fli Aruna Maruna de flatli ta kru flado
jidruni
saba tan malenga kru duro vlani duro minute nani yonu machi ga ban ballon kon be stade malien bolo al vitri e foti fie stade malien kontru la Chinyelu Ruben Chinyelu ale kon e foti ke
recognize the situation he has 50-50 ball Chinyelu
Poti fera leve kontrola Aruna.
Timeout called on the floor. 53-75.
Tamor demandera. Ekufe. Angon mbuga timu Costa Rica kuru bulun vlani duru. ABC Patrika kuru biduru ni saba. Amala kudunia kafoko. Pamfla bela. ABC Patrika chedemu ye kuru chamando bi o Stefan Konate kuru tanulun vlabale bulu. Kafara. Amadou Abdoulaye Aruna ka kurtan sababale bulu nantara stade malien ka chedou nchala ambaye ka fo Aliou Jara kurtan durbale bulu mounaye rebon oulon vla farouka ka soroga Suleiman Berthe kurtan bale bulu John Wilkins kurtan flabale bulu namagan Traoré kunu kurtan bale bulu Tamandia Konaté kuru sababale bulu Ruben Tignelu kuru nani bale bulu Brian Greenfall kuru nani bale bulu Amola Duna ka fo Mamadou Keita kuru tamba le fona bulu Stade Tchédé on koni Ubamba kosebe ni machi na kabari machi damna na u décidé le ndoka fo kubna ni victoire insta minute nani yon kuru ngase Tchenjema anyebe Stade Tchédé on na ubega sekin kene kono Aliou Jara Amola Duna ka fo le kono demsen mi ali le koni demsani benyebe momuna stade malien chadun chala mushibe sam won kelina ni aveniri babala ko jugu ni kenen konnala amala ko duna ka fo Suleiman Berthe ale fane male deni muya ka formation basketi fem beke malikono ka fara Mamadou Keita ka fara na magan Traoré Umar Bagayogo Sumela Sisuma
in double figures for Stamalian is Keita
Diarra Nigeria Jamaladin Kelvin Amayo Nale Fonabeka Ke Cheboye Mali Chedona Munumeka Gangen Kosebe Stade Malien Kanuna
quietly compiled 13 points
Amola Donaga for Minute Nani and Sanga Binani Kontoni Beyoni Kuruma Se Chenchema ABC ka ku biduru ni saba
Haruna and Konate
Stade Malien ka ku biduru vlanduru
that we expect to see from this ABC fighter side fighting and giving
Haruna lance franc franc fli godo ku biduru nani lance franc 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 fli godo ku biduru nduru Stade ka ku biduru vla ani duru Bolon kon me stadi bulu amayo bolon bale bulu ale bi ki kunda ay bolon fli jara e aliou pou jara danki ke ka kuru flado malikanuna jara kone bolon ne sans fait ka smati ke ka kuru fla fra malita ka kuru bulon bla bulon bla
literally given him an opportunity
ABC patar ka kuru bidru ani duru
he tried to do it earlier it didn't work out and now it worked out I'm sure coach
amalo dona ka fo bangoni bi ABC patar bulu Sadiga Cheb Chelou Dawolola ay ballon fli meilleur mal 3 points fli 3 points mado Mali rebonta ballon be Aliou Tignelo rebonta
and Robbie I think we'll take this time
ka ballon di Suleiman Berthe ma foti fiera
coach Kaba said is there any chance you could produce some of those poster dunks
foti fiera
now seriously it was
ballon
you know play the game that we've been playing
foti fiera stade malien
contrôla
lance franc fla kon mera di
right through the offensive game and in the defensive game. Let's pass the ball, let's keep cool, and let's get those shots in, and let's stay ahead and keep control.
Beautiful play, and they've kept control.
Lance Franc me Côte d'Ivoire Jamana Bulu, you flow Flika Doun.
Have had answers every time there were questions, and that answer
flow Flika Doun, Côte d'Ivoire Tchédien Moumika Lance Fli, numéro 15, Stéphane Konaté, Lance Franc Flanan Fli, Ofana Doun.
NBA Africa Academy
ball elevated Chedendo. Ballon kon be
cleared away by
Amayo ballon trois pas ta ta ballon flika je. Côte d'Ivoire rebonta. Ballon kon be numéro 15 bulu. Stéphane Konaté. Mali kon e ballon ta rebona. Amayo kon e da ser soka. Ta ta flado Mali kanuna. we started a kuruga kuru bishegi
and clean to protect the ball and
kuru no vla ni kononto ABC ga kuru bidru no vla started ga kuru bishegi and clean ballon be started ABC bulo ABC koni ballon ta gifé alibitre marché fié aruna controla
I think captures his afternoon and his evening.
Abdoulaye Aruna, numéro 10, Marcel Ferra, le contrôle là. Chinyelou connaît Bolon, Smati, Smati, Barike, Stadi Kanuna, Sansan. Ni terrain Bebega, Mani Mounye, ni. Amoladouna Rafale, Bol Elevati Chedini, NBA Africa, NBA Academy, Kabo, Junior NBA Academy, Kabo Sénégal. Ni aller sans Rogan à jouer, le bouffé, salon à Jira Bera
fait.
Ballon connaît Malita et Fotikera à Liu Jarala, Ballon dira les masses sur Jugro. Allez, quand on a lancé Flafli. Amaladona a Foko. Ballon qu'on dira à Liuma, allez connaît Ballon sur Fotikera à Lela.
Okay, we talked about
Ballon connaît Stade Malien qui a lancé Frana. Aliou Diarra, Aliou n'a lancé Fran Fli.
Diarra knows his way around that paint, and you can see that now Haruna with four fouls, that's danger for the Ivorian champions.
Fran Fli,
as Diarra combats on the free throw line.
Stade Malien a couru vif chegin en Ifla. ABC a couru bidrou ni Woulon Vla.
The difference.
The point difference is Chinyelo gets the bucket. Big time play by Ruben
Chinyelo.
Ruben Chinyelo connaît Kuru Flavredo.
Now on the
contane no Kozwena Kulela. Amaladona ka foko ale kon contane akile ga rebonta ga do. Tad malen chedi Ruben Chinyelo na le Kulela.
And it will definitely make the highlight reel on Instagram.
Amaladona ka fale ka lancer franc fli. Stade Malien kanuna. Stade Malien ka kuru bisegi.
Chinyelo.
Ani nani chinyelo kon lancer franc je. Rebond kon be Côte d'Ivoire bulo ABC Pater. ABC Pater kon e ko beke wala sa seka sigi mati kono. 3 point fli. Amado. Chinyelo rebond ta. Chinyelo kon be bolla ka ta sel sola. Ay ballon di Chinyelo ya je. ABC Pater ballon bora kenema.
Quick pass.
Well, you gotta give it to the Malian champions. Just Malik Chadi
Malika
Kuru Bishegi and Nani Côte d'Ivoire ga Kuru Bidru and Wolombla. Amaloka Dunaka for minutes Sabade Benoyoni Kuru Base Chenchema.
Building up to this game is just impressive.
Balombe ABC Fater Bulu Côte d'Ivoire Jamana.
Stade Malien have grown in leaps and bounds.
Le ballon passé contre Lugu Bamba, Malika Serso Djukoro.
This will have an impact on seedings for sure, and what that will mean computationally will all be.
Le ballon fli, le aje, le rebond ta. Amayo konye ballon ta gadi. Aliou Diarra, ballon balé boulo. Aye ballon di Suleiman Bertema.
Shot.
Amayo ballon fli. 3 points na gadi. Ballon qu'on met Côte d'Ivoire boulot. Côte d'Ivoire qu'on met ballon fin fin. On va mener des plans flics à 2 points d'eau. Numéro 1, Alex Robinson Jr. et Kouf la flic à 2. ABC Fater Kanuna. ABC Fater a couru pour Bidrouni Kolontoye. Kastat Malenga a couru pour Bishegi en Nani.
It is actually good defense there from Ulrich Krah.
Stade Malien, c'est bien qu'on est Suleiman Berté. Suleiman Berté. Suleiman Berté, qu'on est. Coco Fotikera, elle est là.
Amoura
Timna, elle est là. Elle est là. Ballon, qu'on est. Co Ballon Bora. Ballon, qu'on est. ABC. Fighter Taille, Côte d'Ivoire. Ballon Bouga, Mener Boulou. Allez, Ballon Flika, numéro 2. Numéro 2, 3 points Flika. 3 points d'eau. Numéro 2, Ulrich Krah. Allez, 3 points d'eau. ABC Fighter Kanuna. ABC Fighter Gakuru Biwaronu Fla. Ballon qu'on met à Mayo Boulou. À Mayo Boulon dit. Suleiman Berté. Suleiman et Boulon à Segui. Numéro 2, Namagan Traoré. tan male ballon perdu croy tuguni ballon be aruna bolo aruna yi digi ga ta sersu la ka ballon fli aya je signal le rebond ta ka rebondi ay ballon di jarama amayo las amalo aligu fli jarae
champions
jarae ballon fli ga do Kasmatike Malik Haruna
is showing off Diarra and Amayo that must have the ass under the paint in that weekend.
Diarra kone Kasmatike Malik Haruna Amayo afli Diarra Diarra mena Kasmatido Malik Haruna.
We deserve the limelight here.
Beautiful find Amayo.
Amola dona kafo. Diarra kone ale kone mika danki ke bi kosebe Malik Haruna. Malik kone meku bisegi an worola. ABC fighter Cody Warga pro biworo anifla amolla ko dona ka foko tadi ko ni ni majin damne gagne foko ta selabana
going into this fixture but if your coach Liz Mills what are you telling him
ni matin ko ni atotra minute kle ani sanga bisabani ko non to group na se chenchema amolla ko na ka fo
into the score line we've got a
when you match lavande fan flap befe
one thing we have done is get them into foul trouble
maliche de ngon kontane no lison jale no kosbe
we got second and 21st and then
samor kofe
yeah absolutely looking at the
bologna could you voir tai amolo do nana ka focus tadi ko me nyefe ni ku
ngon
nani nyona yi
there is a huge game decider in this West African
Nous kleno ko ke ekibum ka be egu benye
Kabakante side 32 points from
Mali Kabakante na ga chedun kunye
Perhaps if there was another game to go in this hour
Seba Irani ABC Pater Jakul Endina nikren konana
Well with this loss it
Amalla ko dona ka foko mogo mumina bossi sa o yelamam na dulani machi ko fe tadi ko ni ni meso nga ke o ka kalifeli machi kadaka mogo mumi ni machi sa babale bulu 3 point fli ABC 3 point fli ga do stade la
absolutely great finish there from my
ABC fighter kon ma kon fe ma banfolo
it is indeed
machi kon mi ga tan nibum na sisa abna fo bolivrage na ke ekubu no ngonte parce que ekubu chama de na machi saba ani defeti flaque
they keep
tadmalen koni abna fo olu ko mena seba sro amalla ko dona ka fo minute kle kabakoni ta morta kabawe fe ka che de chungu smaya ninga fo ku wakisi kada ga bolivar hip so ngaye machina ekibu mena seba sro amalla dona ka fo ekibu saba de beno randa energy group do le victoire saba ke ka defeti flaque nu ko match laba
John Wilkins 12 points rebounds and obviously
Suleiman Berge is not Amola Godona ka fo Victor Sabagega Victor
S defeated doke it's been amazing on that front but on the other side the ABC fighter Stefan Konate
ABC fighter Lufana Victor Sabagega ka match kilendron ni perdi Rwanda Energy Group Olue Victor Sabagega match fla perdi
and
he started in match strobe Stefan Konate Victor ke Sabaye ani match fla perdi uni Rwanda Energy Group uni Abidjan ani as don bebna ke position kelena as don komune idila jassa wala sa ulugo wa match sabana ke comme ça avec ekubunani ube duru ni kona mum bebe match saba saba victoire ni defeat fla fla nugnu idila jaka bo pul konana amalla ko dona ka fo monastir koni amugo na match uta kele bale bulu nunu fono ka match perdi avec glaya mali koni tadi koni kru flavre do ka faru uta ka bishegi ani shegi ani kru biduru kru biworo ani duru tad malembe sanfe
here from the Dakar arena
amalla ko dona ka fo ekibu be sanfe conference sara la chef la tad malembe lu bojini mwa kuruni kuru mwae Rwanda Energy Group ni olu goshi kuruni kuru mwae koe
let's score more points
no lu de kumbe benya fe flo lu ya dan ni vitar sabaye kafra ABC pater ka no lu fona goshi ni kuru mwae koe no lu konye fona kumbe chebola chebo mwae mbe san fe ni conference sara yon konna la oba ira ka fo stade malien koni ka chede unka yon kosebe Bolon kon me star malien bulu sisa amayo we bolon atme bolon kon be star malien bulu
it's in the basketball africa league in the sahara
potifiera ABC controller.
7 left.
Sad Malenga Bolon.
Just little narratives that we need to
Suleman Bartibika Vala Chedonye.
Yeah, absolutely. It is interesting.
Suleman Chedonye Vala Chedonye Fuakliski. Bolon con Bess Suleman Bertibulu Satakla. Ale Bolon D. Ale Jarama Postla. Numéro 14. Ismaël Jara, Côte d'Ivoire de Manadin. Chedin, Ale Bolon Labo Kenema. Bolon con Bé Malibulu Sissan.
Ismaël Diarra taps away.
Oui, Bolon sur le contre-attaque là.
Chignelo, right
Chignelo
there.
Contre Bolon bloqué. ABC Fater Chedin, numéro 14.
Really
Ismaël Jara, allez, Dangi Dje.
Outstanding for Stamalia.
You talk about Chignelo, but.
Chignelo, Bolon bloqué, Cerso là. Ball elevate. NBA Junior Academy, Chedindo. Allez, contre Bolon, Nini Chebulo. Block la.
He did try and get the dunk. That was well timed by Chignelo.
Chignelo konu kumeno kale conteste. Bolombe amayo bulo. Bolombe jarabulo.
Chignelo
bolon fili anumambulo kaje.
Haruna bumps into referee Stephanie Barker.
Haruna konu kumna bi abulo ko jor do ale mene. Albitri kundu.
Well, both of them are fit.
I'm not for Bologna study tie.
Barksdale is very fit.
I'm not for Bologna study tie.
I think Haruna was thinking, I shouldn't be in trouble. I already have 4 passes.
Bologna study Malian tie. Bologna be Chinyelu Bulu.
Rebound again. Another one.
Chinyelu rebound tie. Bologna kumbe.
They want to take as much time off the clock.
Bologna be Amayo Bulu. Amayo is 3 points.
Amayo.
Adona Gabo.
Diarra Ishmael.
Alvitri est fortifié.
27.5.
Alvitri est fortifié. Aliou Jara contre la. Numéro 15.
Looking at the replay there. What sets of players still fighting for everything?
Chadien nous chicon go Kuluma Fotike.
Available, it's 4 personal fouls for that man, Aliou Diarra. But he's
Aliou Diarra
con
le
foot nani
sro.
Ale
Bora Mola Kodunaga Foko, Aliou Diarra. Ale de Kaku Kachani Betai Biaku Mwando, 20 points. Karibon Konanton Farouka. Malik Kanuna. Amala Kodunaga Foko, Costlis Milje. Tamorta. Voilà ça, Katmaga Chedunfe.
Sad
Malian Chedun Kunbi, Kusana Fiambola Bana, Aglinat Galin.
And here is the performance of that man, Aliou Diarra.
Aliou Diarra Kone, Room 1 is from Machi Levant Menina, and in Machi Frana, I have 20 points to a Machi Flabella. Room 1 Babulo, Machi Flas, 7 FM Vetamina Study, Kanuna, Amala Kodunaga for Kostadi Chedun Mundu, a Gange Kosebe,
for a player that is featuring here at the BAL for the very first time.
Chedun Munabaka got Chedun Aira, Nabaka got Sek Seira, Kenna Konana, Malik Kanuna.
On a night that could be very historic.
Amala Kodunaga Foko.
It will be
Alekone
Chedinye. Historic for him. Historic for
Nashibina so Nashibit Nissan Mwan Kilindu.
The most important part of the equation is win.
Nissan Mwan Kilindu.
Yeah, that's right. They need to win, get themselves into the bracket that has 3 victories. Namna
get Sam Mwan Fly. This Sam Rukolo Nataina.
Figure out who finishes where in this Sahara Conference.
Allez, qu'on est gangé, qu'on se bat, Stade Malien, Kanuna,
qu'on
se connaît, qu'on est là-bas, minute seconde, Mouan Wulumvla, y'a une match à ban.
Seconde Mouan
Wulumvla, y'a une match à ban.
That comes from South Africa, doesn't it, Q?
It does.
It's, they really understand that it's a win, but they're not qualified 100% yet.
Chinyelu, Chinyelu, y'a dangwara, Jara, y'a dangwara, kek Malik Kanuna.
1968, crap.
Bolon kon be
hits another 3.
ABC Fatari 3 point flick at 3 point
get. Where has he been keeping these 3 points as you reach far?
Wa kuruga kuru julo vla nikle.
190.
Stan malenga ku biku nonto. Sebon sabayon matika ba.
Doesn't get the finish.
Matikon bana. Stan malen se ba sro.
Winners in this one.
Stan malen ko ni matin gay ni kuru bisabaye.
First quarter until the fourth.
Amala Kodunaga for Stade Malien ga ku biko nonto.
And that's probably the icing on the cake, the exclamation mark.
Aliou Diarra ko ni dunke.
Malik Diarra who was the standout.
Na bloko a dunke je muloka.
And he looks fatigued. He's left everything on the floor. They also tried to make it there. That was the key to give a few spaces to the supporters who kept knocking on that door. As you can see, what it means for them, the celebrations. Traore, Chinyelu.
Wow.
Three teams now with the record of 3-2 in the Sahara Conference. As the currency stands, and we still have one more exciting game to go. It's going to be a lot of fun. And that's for sure. It gives the importance to look at those stats.
They're
absolutely looking at Aliou Diarra.
Finally gets the double-double, 22 points, 10 rebounds.
John Wilkins, 12 points, 3 rebounds.
Stéphane Konaté, Aliou Kourtan, 9 points.
Vous avez fait quelle performance incroyable.
Ulrich,
Kiraé, Kourtan, Flafarouka. Franchement, le mot d'ordre, c'était orgueil. On a dit stop à cette équipe.
T'as dit que c'était
au Niger, en Côte d'Ivoire.
Favori
pour aller à Kigali.
Vous allez à Kigali parce que vous êtes en train de vous faire. Vous passez devant la BC, deux équipes que vous avez battues, vous êtes à Kigali.
Eh bien, franchement, c'est vraiment un moment d'honneur parce que c'est un moment de magie.
All of Mali will be celebrating this win. It's incredible.
On a beaucoup parlé de Souleymane Berthe, d'Aliou Diarra, mais aujourd'hui c'était le collectif. Tout le monde a contribué. C'est une performance collective aujourd'hui.
Oui, voilà.
Yeah, it's exactly that. It's a collective performance.
Tout le monde a mis son grain de sel.
And it's extraordinary.
Qu'on méritait.
And we deserve this victory tonight.
Well, fantastic words there from John Wilkins. He had 12 points on 80% shooting, 2 of 3 from the 3-point line. They were great from beyond the arc. The
Amena kuna fulidaoma ABC Fighter na lele kume benyefe ni Victor Sabaye and Defeti Kile ka US Monastery Faruka ka Uranda Faruka Malini as done kontume fla la Victor fla ni Defeti fla ni bulo virage moun nyongonche stad malien konye mokombe nyemokala gushi mokombe nyemokala gushi ka Franinka amena kuma daoma bagris la nale bambulo kene konana stadi konye ni machin gayen kuru bi kononton ani kuru bi wolon vla ni kile bakari stade koni uyu rabla position mbeseka yera ka foku kalifira kata me anta don flo abna ke tukum na parce que bebe Victor Flafla ani Victor Sabasman Victor Fla equipe nu num bebna ke utula Abidjani Uranda Energy Group ulup femna ko position kile na ni US Monastery fanaka machi perdi chini US Monastery femna bla position kile na bakari Ebeseka mune fo bakari wejumeni ke wejumeni ra jamana deuna ani jemola ko stadi be chokodi RM stadi jure kolo koroy
ni matin konna ne wada ko ya inta ya identity de jira stadi be chokomi na yo de jira ni mati pa pase na pase mati folo la ani matem daro ka komase ka gayo la mati flala ma ko tisinti kandida ani identity jira de me ming bu je doni yo ko ni kaje commandere defense ko la ni captain o galea mo bolo me am beto be ga je de me cita mo anira de banga je ke je mi kadani mo ko cita ka bali ko me am cita ka mo ko cita bali ke zami to ta bali ami je to mena je mi kadani re donc mo ko bi bas ke gawo chere la ci do atira lez ni bi je ka nga je lez la pression ma akika donc andri pression ke mo ko cita pression ka nga cita donc automatic facilité ko
aw jaranye bakari anyebala ka fo stade malien chedon ko ni sibain soro egibukan egibumuna donono ka fo ku seleno bela
n'olu tun bɛ bɛɛ sanfɛ Sahara Conference la, u bɛna jate yɛlɛma kɛnɛ kɔnɔna na Bakari. A bɛ se k'a fɔ ko stadi kɔni kalifiera nin turna in na Bakari, a bɛ se k'a fɔ k'u kalifiera. Allo?
Oui.
A bɛ se k'a fɔ ko stadi kalifiera nin na ka taa Kigali wa?
Bon, comme il y a un petit comme point code de nous séparer ka bon na parce que ni le match là ni point hagam de match mi tamene mas na ni point hagam de net net duti do ala ne ba ko sa sik ma bolo ka taka mais comme victoire kon de ka kala donc problème mena ko yoro do ni ne ba do sa si ba bolo ka taka 50% sa si be donc ami match to la je ka ba sa
oye tien anya wala ka fo stade kon gana ni mbani ni mpani match la ni crew presque kuru bisaba ɲɔgɔnna ye nobna kɛ golvraje an ma lako donna ka fɔ ko nin kun ye voire l'amérique ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnne ka daw ma voire l'amérique ka basketball sanfɛselu ɲɔndan sabana mun bɛ ka tan n'a bɛ ka daminɛ ɲina ni conference sara do ni stade malien b'a kɛnɛ kɔnɔna na o de kama an bena an kun bɛ ka ni kunnafoni daw ma bamanankan na walasa maliyɛnw bɛɛ k'a faamuya nin bena kɛ cogo min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko conference nil bena daminɛ le 26 avril n'aw bena taa ekipu wɔrɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ yen nɔ n'olu bena ɲɔndan kɛ walasa mɔgɔ naani mi b'olu fana cɛla ka taa fara conference sara mɔgɔ naani kan ka na playoff kɛ Kigali mara la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko matchi wɛrɛ be yen bi n'o ye AS Douanes ni US Monastir bena ɲɔgɔn sɔrɔ u ka matchi laban na no bena yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bena kɛ ɲɛmɔgɔ position fɔlɔ sɔrɔ ani filana ni sabana ni nanina sɔrɔ an kɔni b'a lɔko dɔniya k'a fɔ ko sisan kɔni ekipu saba de be yen nɔ minnu ni victoire saba b'u bolo ani defɛti fila fila ni stade malien yero o ekipu saba la ekipu nanina kɔni de bena bɔ o cɛla sisan ekipu tɔw la sisan walasa ka fara ni mɔgɔ naani nunu kan minnu bena taa conference sara kuma bɔ Kigali mara kɔnɔna na an b'a lɔko dɔniya ni jɛmukan ye labɛnna Georges Léonard Seigna fɛ ka fara volarige fɛ kunnafoli dira aw yɛrɛ ma Cheikh Choro bolo kabiri Washington DC an b'a lɔ ko dɔniya k'a fɔ ko ni kunnafoli kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ bena daw ma donna nataw la conference nili kunnafoli bena daw ma ani conference di mun bena ta playoff bena ta kɛ Kigali an bena kunnafoli kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ daw ma ni stadi kalifiera an be ɲɔgɔn sɔrɔ nin kelen kelen kan nin kun ye voire l'amérique ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnne ka ɲɛsaw ma aw balimakɛ Cheikh Choro fɛ an b'aw bila ya nin kɛnɛ in kɔnɔna na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ
basket sanfɛ cɛlu ɲɔgɔndan dɔ bena daminɛ ye sibiri nata marisi kalo ye tile 11 san 2023 k'a kuncɛ marisi kalo ye tile 22 san 2023 a ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du sahara stade malien de bamako cɛlakaw benaw niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na kari nata marisi kalo ye tile 12 stade malien de bamako b'a ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔ tan stade malien de bamako ni tunisi us monastir de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan conférence du sahara farafinɛ ɲɔgɔndan do ɲɛbila do basikɛti kunda o tɔgɔ basketball african league n'a be wele bal o ɲina san 2023 ta be tan Kigali Rwanda jamana kan mɛ kalo nata la mali basikɛti federasiyɔn ɲɛmayaso la mamadu bubeli konate ka baara ɲɛsin bɛ musaka ko ma a y'a yira ko federasiyɔn ka dɛmɛ be nale ni stade malien de bamako sera ka ye bal fase final la
an kɔni b'a ɲini stade ka kalifiye u be pul mun na u ni champion titre be pul kelen na ani ekipe baw b'a la mɛ u yɛrɛ recrutemant mun kɛ ani ekipe mun bolo u be se k'u yɛrɛ kalifiye federasiyɔn kɔni y'a a yira u la ni stade kalifiyela bal la federasiyɔn bena dɛmɛ lase u ma n'ala sɔnna non sanni u ka taa an ma fɛɛrɛ sigi sen kan an y'u dɛmɛ papiye ko la lisansi bal ye fɛn kura de ye mun bilala sen kan hali NBA bal be wari mun cu ma a tɛ don federasiyɔn kun a be taa plus de 50 million na a tɛ tɛmɛ federasiyɔn ka sira fɛ an ɲini bal mɔgɔ fɔ ka a vire stade yɛrɛ ka kɔnti la directement stade c'est vrai ko bena taa mali de représente mais federasiyɔn tɛ se ka a sen don a la tan k'u ma kalifiye bal fana be k'a yira ko klɔbu kan k'u yɛrɛ organise
ka fara stade malien de bamako kan conférence du sahara kɛnɛ kan nigeria kwara falconsi be yen abijan basketball klɔbu be yen tunisi us monastir be yen bal tɛmɛnen na ale de kɛra ŋana ye ka fara AS Douanes kan ka bɔ senegal ani rwanda energy group olu bɛɛ bena ye kɛnɛ yi kan ni conférence du sahara kuncɛra bal ɲɛbila ɲɔgɔndan wɛrɛ be yen kɛr egypte jamana kan conférence du nil ko don avrili kalo nata tile 21 k'a kuncɛ mɛkalo tile 6 farafinɛgun klɔbu 6 fana wɛrɛw bena ye o kɛnɛ kan bal sigira sen kan 2020 san FIBA ni NBA ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ bal be farafinagun klɔbu cɛlakaw de kofɔ ŋanaw ko don conférence du Sahara Dakar Sénégal jamana kan stade malien de Bamako ka laɲini ye de ka se sɔrɔ Dakar walasa ka ye mekalo natala Rwanda basketball Africa League na be wele bal au phase finale la stade malien de Bamako secrétaire général basket kunda la sina jara de kala selido ayemi la se Abidjan Côte d'Ivoire ka ufe akera février kalo temne tle mwane segi ka tabla mars kalo ntle sabala bade ya nyongoda do se femi tume do Dakar conférence du Sahara la bene hukumu kono kaba kante stade malien de Bamako digle karamoko ye Frank Anke kanye si stade malien de Bamako secrétaire général ka kuma kauma kaba kante ka fola Abidjan nyongoda ya to ni aleka klubu sera ka suma ni farafina gun klubu ba do ye basket kunda inafo Abidjan Basketball Club Nigeria Kora Falcons o club nufla ni stade malien de Bamako be yonsoro Dakar conference du Sahara kenekan stade malien de Bamako jelatigi maganke takakuma kauna koleka ton basket tanaw be yonodon kosobe kadakan o be barala yonfe abe wati jambo sisan o debina ke uluka fangaye Dakar kenekan stade malien de Bamako ka boko flo Dakar conference du Sahara ina Sénégal Karido, Marsekalon Kletan Flasan Bafel Monesaba, Tunisie US Monastir Nyakoro, Sénantolanta Bunagunkan, Frafina Gunkan, Coupe de la Confédération, Coupe Kafou Kodo, Aline Saison Bafel Monesaba, Bafel Monesaba, phase de groupe B5-Sena, Kassé, Akard de finale Nyongodaona, AS Real de Bamako Mimeka, Mali Djoyorofa Kenekan, Adjigiba Kan, Kaye Kard de finale là. Hal na ya sɔrɔ ko gɛlɛyalen do kosɛbɛ kosɛbɛ degeli karamɔgɔ Nuhumu Jane ka cɛdenw bolo nka o bena ta Nuhumu Jane y'a yira sanga ani waati kɔle jigi b'a kan ka ye kar de finali la a y'o kuma fɔ fase de grupu tile filana ɲɔgɔndan kuncɛlen bamako yan o min kɛnɛ kan real ni tunisi us monastir ye filanin bin kɛ simasesila celu kelen kelen fan fila be fɛ o kɛra jaabi ye Nuhumu Jane segina kokura o kuma kelen kan fase de groupu tile sabana ɲɔgɔndan kuncɛlen o min kɛnɛ kan fana bamakɔ real ni tanzani young africans ye filanin bin kɛ celu kelen kelen simasesila yala real na se ka ye kar de finali ɲɔgɔndanw na wa real degele karamɔgɔ Nuhumu Jane jigi kɔnɔba kan cogoya min na ana sini araba marsikalo tile segi makɔnɔ ka da kan real de bamako bena bisimila tanzani young africans fɛ o ɲɔgɔndan be don kupu kafu fase de groupu tile nana hukumu kɔnɔ a kɔni ma nɔgɔn ka da kan real ka groupu kɔnɔ n'o ye groupu d ye tanzani young africans ye jɔyɔrɔ filanan ta ɲɔgɔndan tile saba tɛmɛnen kɔ ani fana sini ɲɔgɔndan bena tan tanzani young africans mɔgɔw fɛ yen a ka gɛlɛn k'a fɔ ko real tɛna ye kar de finali la nka AS Real de Bamako tun ka kan ka se sɔrɔ a ka ɲɔgɔndan fila la minw tana a yɛrɛ fɛ so bamakɔ tile filanan ɲɔgɔndan na so Tunisie US Monastir ɲɛkɔrɔ AS Real de Bamako ye filanin bin kɛ tile sabanan fana ɲɔgɔndan na so Tanzani young africans ɲɛkɔrɔ AS Real de Bamako ye filanin bin kɛ ka fara o kan sini araba marsikalo tile segi san 2023 groupe D ɲɔgɔndan tɔ kelen Tunisie US Monastir be RD Congo tout puissant Mazembe bisimila an k'an sen fa ka taa Dakar Sénégalikaw fɛ yen marsikalo musolakaw ka kalo diɲɛ fantan ni naani fɛ o ɲɛnɛmayali hokumu kɔnɔ muso sedantolanta ɲɔgɔndan dɔ kɛra Dakar a labɛnna CNJ Mali sifinlakaw ka tɔn bolofara min bɛ Senegal o fɛ CNJ Mali musolakaw ka ekipi ye see sɔrɔ AESMS kan n'o ye Mali musolaka minw be kalan na Senegal olu ka ekipi ye CNJ Mali celu duru AESMS celu saba Nama Jara VOA la sigiden Dakar be ɲɛfoli kan ye
Korotumu Traore ye Mali sifinw ka tɔnw Senegali CNJ Mali section Senegal musow ka tolantantɔn jalatigi ye ko musow be se ka fɛn bɛɛ kɛ i n'a fɔ cɛw a nusɔndiyalen de nin kuma fɔ sebaaya sɔrɔlen kɔfɛ
c'est vrai que muso caaman ma bɔ balontana mɛ kan mɛmu an ye balon tan an y'an seko kɛ an man ka bila an kunɔ parce que k'an ye muso ye ko dɔ be an tɛ se k'a kɛ cɛw be se ka baara min kɛ muso fɛnɛ be se k'u seko kɛ ye fɛnɛ
Barakisa Traore fana ye kalandenw ka tɔn ASMS musow ka tolantantɔn jalatigi ye k'u fana nusɔndiyara hali n'u ma sebaaya sɔrɔ
an kɔntana balontan in kɔnɔna la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ san kɔnɔ ko minnu ɲɔgɔnnaw tɛ kɛ ka caya n'o koba kelen kɛ la itali yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna la hali n'i cila i ka ɲi ka kɔntan o la
ni marsikalo kosɔn ni don kɛrɛnkɛrɛnnenba kɔnɔ musow tɔgɔla n'o ye a tile seginna ye 8 mars mamaduba ye CNJ mali section senegal ɲɛma dɔ ye ko de bonya kosɔn u ye sibiri dɔn ta marisikalo tile naani ka di mali musow ma walasa u fana k'u sen don dolantan na senegali wala ko halisa u bɛ bonyamasegi kɛ musow ye.
Nin dolantan in ye okasiyɔn ye anw bolo ka tɔn ni bonyamasegi kɛ musolaka bɛɛ lajɛlen ye ka yir'u la cɛ mana se ka fɛn fɛn kɛ dugukolo kan muso bɛ se ka kɛ ayisa u ka dɔ fara cɛsiri kan.
CNG Mali section Senegal ni lanbutɔrɔ baarakɛda denw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka mali musow nisɔndiya ni tolantan ɲɛ senegali faba la wa u ye musow ka tolantan tɔn fila ninnu bɛɛ ladiya hali n'a y'a sɔrɔ CNG Mali ye ASMS musow bugɔ cɛlu duuru ni saba. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Ka fara o kan mali la basketi sanfɛ cɛlu ɲina sɛzɔn ba fila nigɔni saba daminɛna kabini juma tɛmɛne marisikalo ye tile saba san ba fila nigɔni saba a ɲɔgɔndanw be ka tan palais de sport Salamatu Maiga la Bamakɔ. Klɔbu 16 de be ka o niyɔrɔ ta championat na. Klɔbu 8 o ye musolakaw ta ye, klɔbu 8 cɛlakaw ta. Senantolantan bunagun kan farafina AS Real de Bamako ni Tanzani Young Africans ye filanin bin kɛ Simase Sila cɛlu kelen kelen fan fila be fɛ. A senantolantan ɲɔgɔndan tana Stade du 26 mars la Bamako kunu kari fevrier kalo ye tile mugani wɔɔrɔ san ba fila nigɔni saba a be don coupe de la confédération saison ba fila nigɔni fila ba fila nigɔni saba n'o ye ɲina saison ye o tile sabana hukumu kɔnɔ. AS Real de Bamako degeli karamɔgɔ Nuhum Jane y'a yira ko nimisako do kamasɔrɔ fɛɛrɛ be tun sigilen do sen kan walasa Real ka se sɔrɔ kunu Young Africans ɲɛ kɔrɔ nka a ma tiɲɛ. Nuhum Jane ka fɔla halisa gɛrɛsɛgɛ dɔɔni be Real bolo a ɲɔgɔndan saba tɔɔ la.
C'est de croire parce que en réalité nin compétition ye a bɛ sɔ a Real ma kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ kɛ depuis 2015 Real tun ma deli ka qualifié an tun ma se ka se nin niveau ye na. Nin compétition nu ça demande de la qualité au niveau des joueurs mais a bɛ expérience fɛnɛ demande. N'i ye a lajɛ joueur caman mɛnna c'est la première fois ka joué nin compétition nin niveau ye na. An ka ladeli de ka taa le plus loin possible. Dans le cas contraire n'a ma kɛ je pense que il faut prendre la chose de façon positive ka se ka saison préparé pour que ça vraiment se ka bɔ cogo min. Pour moi faut y maintien parce que n'i ye point lajɛ c'est vrai que n'an tun gagnera bi a tun bɛ sɔ a ma kosɛbɛ on a deux points minnu ma sanfɛ donné ils ont quatre mais continuer à croire et continuer à travailler. Tout puissant m'a bâti bien. Tout puissant tira fait un bio. Coupe d'Afrique est vraiment encore. C'est-à-dire que Mathieu Fouité et Kafoko est réellement machine romaro.
Les Sabayons d'Aon Temene encore. AS Real de Bamako, ka groupe Corona Nano et groupe Deye. Joyeur Flob et Tunisie US Monastir Bolo. Kourouolon Fla. Sebaya Fla Flane Binkele. Joyeur Flana et Tanzanie Young African Zibolo. Kourounani. Sebaya Kele, Bingo Kele et Flane Binkele. Joyeur Sabana et RD Congo Tout puissant Mazeme Bolo. Kourou Saba. Sebaya kelen binko fila jɔyɔrɔ nanina an'a laban o be AS Real de Bamako bolo kuru fila binko kelen fila ni bin fila. Halisa tile sabana hukumu kɔnɔ gurupu D kɔnɔna na Tunisi US Monastir tara Tout Puissant Mazembe ci a fɛ yen cilu fila kanankolo US Monastir kanu na. K'a kuncɛ senegalikaw fɛ yen mali sifinw ka tɔn CNJ Conseil National de la Jeunesse o bolofara min be senegal a bena don kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi marisikalo nata kɔnɔna na n'o ye kalo ye min be musolakaw kofɔ diɲɛ fantan nani na. Ɲina san ba fila nigɔni saba marisikalo la senegali CNJ bena don kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandi a bena senantolantan tan o don ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin mali musolakaw ma minw be senegalikaw fɛ yen. Nama Jara, VOA lasigiden Dakar.
Mali sifinw ka tɔn bolofara senegali CNG Mali section senegali ye ni marisikalo tile naani sugandi walasa an balanka musow n'o ye mali musow ye senegali jamana na u fana sen ka ye tolantan na. Mohamed El Diko CNG Mali section senegali ɲɛma ni hakilina yi nana cogo min na b'a ɲafɔ.
Ni tolanci min bolodalen do an ka partenɛre ni an dɛmɛbaga lamturo group entreprise kura don a ɲama yɛrɛ ye jeune ye jeune min ni an ka zelen do fasoko la o de y'a to a ye dɛmɛ don jeunu ma.
Musow ka nin tolantan ye CNG Mali k'a y'a kɛ bonya ye ka di mali musow ma senegali marisikalo yi kosɔn ni don kɛrɛnkɛrɛnnenba kɔnɔ musow kama n'o ye atile segina ye. Wa musow ka tolantan ye kulu hakɛ min bena tolantan ye kɛ a b'o fana fɔ.
Ni initiative fɔlɔ ye kɔni commission d'organisation y'a deside k'a daminɛ Dakar fɔlɔ ekipe fila don muso kulu fila don mɛ ni ala sɔnna a ma i n'a fɔ donna nataw la aksiyɔnw bena multiplie partenɛrw fɛnɛ bena multiplie.
Nin bena kɛ mali musow ka senna tolantan siɲɛ fɔlɔ ye senegali n'a labɛn sigira sen kan CNG Mali section senegali fɛ. Wala Mohamed El Diko y'a jira fana k'u ka laɲini ye de san nataw la mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ani mali senna tolantan tɔn fɛma futu fana k'u dɛmɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Farafina jamana 14 minnu bena u ni yɔrɔ ta k Coupe d'Afrique des Nations U23 éliminatoire tour là-bas na ou dans le flé éliminatoire tour flan na ngonda tana do kon temene na o de sen fe a jamana odona Mali, Guinée-Conakry, Sénégal, Gabon, Niger, Nigeria, Congo-Brazzaville, Zambie, Afrique du Sud, Soudan, Ghana, Cameroun, Égypte, ani République démocratique du Congo. Kan U23 éliminatoire tour là-bas betan San wɛrɛ b'a fɛ mun na saba la o la jamana tan ni naani ninnu na wolonfila bɛ bin wolonfila bɛ tɛmɛ olu bɛ dafa jamana seeginan ni marɔk ye jatigi ka da kan kan U23 bɛna taa tan marɔk jamana kan san wɛrɛ b'a fɛ mun na saba la a eliminatɔriw turu laban na mali ni senegali de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan mali bɛna labɛnni kurakuraya k'o ɲɔgɔndan makɔnɔ ka da kan mali ni ruwanda ka ɲɔgɔndan minnu tɛmɛna eliminatɔri ninnu hokumu kɔnɔ gɛlɛya damadɔ sɔrɔla olu la hali n'a y'a sɔrɔ mali ye se sɔrɔ kan U23 ye farafinna gun sirantolantan ɲɔgɔndanba ye min be farafinna sirantolantanaw kofɔ minw si ma tɛmɛ saan 23 kan farafinna gun sirantolantan ɲɔgɔndanba dɔ kuncɛra fevriye kalo ye tile 4 tɛmɛnen alzeri shan ko don ɲɔgɔndanba wɛrɛ bena daminɛ a tɛna mɛn tuguni kari nata fevriye kalo ye tile 19 san 2023